portion of
In ngenye
scripture
umbhalo futhi indaba
and
yami kulobu busuku
subject
inguku
tonight
ngicabanga ukuthi uJesu Kristu akazange abe nokuthetha kwecala okunobuqotho kwekaHerodi Herodi inkantolo kaHerodi phambi kukaPilato ngikholwa ukuthi waba nokuthethwa kwecala okunobuqotho futhi ngicabanga ukuthi emizuzwini ngamashumi amane nanhlanu elandelayo ake simkhulise icala ngoba usembuzweni futhi futhi manje enye yezinto ezinkulu abuzwa kuzo yizwi lakhe futhi ngiyalikholwa lelozwi ngakho ngizofunda kulobu busuku endawaneni okuphikiswana ngayo kakhulu embhalweni lowo ngumakho isahluko seshumi lesithupha futhi manje ukuba besenze isithembiso sokwethembeka efulegini noma ukuba besizwa uThe Star Spangled Banner besizoma sonke futhi ngicabanga ukuthi uma singenza lokho esikhumbuzweni sesizwe sakithi esihle esinaso impela besifanele sikwenze ezwini likaNkulunkulu ngakho masime imizuzwana embalwa nje ngisafunda ezwini Marko isahluko seshumi nesithupha sika Marko ongcwele siqale ngevesi lesishiya galolunye asilalelisise nje njengoba sifunde lamavesi manje sisesikathini sokuvuka ngqo sisesikathini lapho inkosi yethu yayisanda kuvuka nje kwabafileyo futhi yayibonakala futhi ngezimo ezihlukene kubantu manje ivesi lesishiya galolunye liqala kanje manje uJesu esevukile kusesekuseni ngosuku lokuqala lweviki wabonakala kuqala kuMaria Magdalena ayekhiphe kuye amademoni ayisikhombisa yena wahamba wababikela labo ababe naye besalila bekhala kwathi bona sebezwile ukuthi uyaphila nokuthi uboniwe nguye abaze bakholwa emva kwalokho wabonakala ngesinye isimo kwababili behamba bemaphandleni nalabo bahamba babikela abanye nalabo abaze bakholwa kamuva wabonakala kwabeyishumi nanye behlezi kudleni wabasola ngokungakholwa kwabo nangobulukhuni benhliziyo ngokuba bengakholwanga yilaba abambonileyo sevukile wayesethi kubo hambani niye ezweni lonke nishumayele ivangeli kukho konke okudaliweyo okholwayo abhabhathizwe uyakusindiswa kepha ongakholwayo uyakulahlwa nalezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo ngegama lami bayakukhipha amademoni bashumayele ngezilimi ezintsha baphathe izinyoka uma bephuza kubulalayo akusoze kwaba nangozi bayakubeka izandla phezu kwabagulayo basinde njalo-ke inkosi isikhulumile kubo yakhushulelwa ezulwini yahlala ngakwesokunene sikankulunkulu kepha bona bephuma bashumayela ezindaweni zonke inkosi isebenza nabo iqinise izwi ngezibonakaliso ezilandelayo amen manje asikhulumise amakhanda ethu umzuzwana nje senzele umkhuleko futhi ngizocela uma kulungile ukuthi uma umfowethu uMervin Smith obe nomusa kakhulu kithi izolo futhi waba nami emgqeni omkhuleko naye izolo ebusuku uma ezocela izibuziso zikaNkulunkulu emazwini ngisanda kwafunda nje Fethi Smith uma uthanda siphe khona Nkosi yebo Nkosi siphe khona Nkosi siphe khona Nkosi siphe khona Nkosi yebo Nkosi siphe khona Nkosi amen ngiyabonga nikahlala phansi Ba ningakhulu abangani bami lapha engingathanda ukubaphatha bonke kodwa nje njengoba umfowethu eshilo asinaso isikhathi sokukwenza umfowethu akulo lapho mngani wami ongumfowethu wesifuba ngempela wasePhoenix nomfowethu uMosley nabaningi kakhulu abehlukene engingeke kalukhulu nje ngibe nesikhathi sokubabiza ngamunye kodwa ngiqinisekile niyaqonda angifuni kunedlula manje kulelizwi sibhekene kulobu busuku futhi nje ngifune ukusho izinto ezimbalwa ngalo mbhalo noma phi lapho esiya khona sithola lokhu okukakhulu ubudefa lapho ongakholwayo icosha khona lapha ngesikhathi esedlule abaningi benu bayamazi uParis Reidhead ungumongameli wezimishini zasesudan leyo ngenye yezimishini eziqavile banzi kwedlula zonke ezweni yena nodon ngikwazi ukubiza isibongo sakhe ungumelusi elinye lamabandla angamabhaptisti amakhulu echatanuka wangena endlini yami eJeffersonville wayesethi mfowethu Branham wathi siyakhonda ukuthi wawuyibhaptisti ngase ngithi yebo unumzane ngagcotshwa i-Missionary Baptist Church wathi ngiyeza ukuthi ubambisane namapentecostal ngathi yebo unumzane ngingomunye wawo wayesethi awu ngifuna ukubuza ukuthize wathi bazisho ukuthi banomoya ongcwele wathi ucabanga ukuthi lowo ngumoya ongcwele na ngathi yebo unumzane wathi awu into kuphela engingayiqondi ukuthi kuyini konke lokho kudazuluka nokumemeza nokuqhubeka kanjalo ngathi awu uma ungena kuzifake sitime esendweni ligingqikayo balishayele impembe yilokho kuphela ngathi uma bebenga yingakho nginabo ngathi uma kuphela ubungathola leyo nto kuba isebenze nalokho umdlandla iphumela ngaleyo kuzuze imphefumulo ibinga nqoba izwe kodwa ngathi ingakho ngilapho wathi awu ngathi ngisengumfanyana wathi nganginobizo luvela kuNkulunkulu nomama waye washela phezu kweplangwe lokuwashela ukuba ngijumele esikoleni wasethi mina ngenkathi ngacabanga uma sengithola uBA wami wathi lapho ngangizothola uChrist kodwa wathi angizange wasethi manje mfowethu Branham ngine ziqu ezenele neziqu zokuhlonishwa ukuba ngizibeke zibe uxaxa odongeni lwakho wasethi uphi uKristu kukho konke kwakho na ngathi angisuye mfowethu onemfundo yasesikoleni yokubhala nokukhulunywa kolimi ukuba ngithi othisha wayenephutha kodwa ngathi babeqinisile kwabakusho kodwa babenga kunokunye okuningi kwakho wasethi nakho ukuthi kungani ngibe lapha wathi esikoleni sasifundisa umfana kahlo India waseNdiya ngicabanga ukuthi wayefundela ukuba ngicabanga ukuthi kwakuyi mhlawumbe ngubunjiniyela bokwakha noma ukuthize wayekokodile kubo wayebuyele muva ukuyosiza abantu bakubo wathi ngamisa esikepeni noma isitimela lapho ayezohamba ayobamba isikepe futhi yena ukuba buyele eNdiya ngathi indoda nange ngathi usa buyele muva wathi manje usufithi ngakho konke futhi nemfundo yakho buyele kubantu bakini wathi umthathi ngani uNkulunkulu ophilayo ngempela ubuyele muva bese ukhohlwa yilowo mprofeti ofile uMohammed omkhonzayo na mfana engokwa Mohammed Awu wathi unumzane wathi angangenzelani uJesu wakho enye edlula leyo ngenziwa ngumprofeti wami na awu wathi owethu Jesu ukupha ukuphila umprofeti wakho angekwenze wathi kodwa wethembise ukukwenza ya wathi uyazi sikulindele thina baka Mohammed ngokubona nina amaKristu lenza lokho umholi wenu athi niyokwenza wathi yini leyo na Wathi awowenu wathi uyabo Mohammed wethembisa kuphela ukuphila emva kokufa kodwa wathi uJesu wethembisa ukuthi izinto azenza nani niyakuzenza wasethi wathi uyabo bakwenza wathi banjalo na sikhuluma ngawe wena manje wathi manje mnumzane wathi ngiyakutshela wathi ulifundile itestamente elisha na wathi izikhathi eziningi ngokupheleleyo wathi sibonele nje muphi umbhalo obhekisele kuwo na wathi izindawo eziningi uJohane weshumi nane ishumi nambili kanjalo njalo wathi uMarko weshumi nesithupha wathi manje wathi uyabo uMarko weshumi nesithupha wathi sifunda lokho ngempela eminye yemibhalo ongenalo iqiniso Wathi uMarko weshumi nesithupha kusukela evesini lesishiyagalolunye kuqhubeke uthi awutholwa kwemidala kunayo yonke imibhalo engakabi izincwadi wathi wonezelwe nje manje ngiphela ngazi nje ukuthi kutholaphi lokho uma kwenzeka kuba nomgceke eduzane ngani ngitatishe iminyaka engamashumi amabili emlandweni webhayibheli niyabo impela u-Arineyasi ne-Polycarp nabo bonke bawuqonde niyabo impela wenezela impela i-Vatican ayiwumemezelanga impela qha kodwa lona labo babhali bangempela bathi uJesu washo lokhu umbhalo neqiniso futhi ngakho wathi kusukela evesini lesishiyagalolunye kuqhubeke awuphefumulelwe lowo ongokamohamede wathi awu manje-ke nomzane Radiant yiyiphi-ke ingxeke ephefumulele-ke wathi ngifuna wazi ukuthi yonke iQuran iphefumulelwe hhayi nje ingxenye lapha nengxenye laphaya ukwehlula kunje pho ngakho wathi awu wathi awu uma ungenjalo uma leyo ngxenye ingaphefumulelwe ngazi kanjani ukuthi yonke enye yayo esele ayiphefumulelwe na manje kunokuhle wathi awu wathi ngenkathi uJesu evuka kwabafileyo noMohamed usethuyeni wathi ngabe uvukile kwabafileyo wathi uma akwenza uyoba yikini kuze kube esekupheleni nemisebenzi ayenza nani niyakuyenza umnumzana Redhead wathi kimi wathi mfoni uBrenham angazange ukuthi ngizothini wathi ngani uJesu wavuka kwabafileyo wathi ubeneminyaka ezinkulungwane ezimbili ukukufazisa amaphesenti angamashumi ayisishiyagalolunye eze kulukhulu impela ukuba azi noma yini ngakho wathi ake kuvuke uMohamed futhi umhlaba wonke uyokwazi ngamahora ngamashumi amabili nani kunjalo umanike nabasethuneni lakhe abanye benu zethi ngezenkolo njalo emahoreni amane bashintsha umlindi wehashi lapho ihashi lemhlophe ukuthi uyoligibela ehle umhlaba uma ivuka kwabafileyo kodwa sidingi kuba silindele ujesu avuke kwabafileyo sevele uvukile kwabafileyo ngakho wathi kufakazise wakwethembisa uma avuka kwabafileyo ngakho wathi awu wazi kanjani na wathi umnumzana Radiant wathi uphila phakathi kwenhliziyo yami wasethi noMohamede uphila phakathi kwenhliziyo yami wathi umnumzana Radiant wathi inkolo kaMohamede ingaveza nje eningi nje lomqondo njengobuKristu wathi ngase-ke ngikhahlela uthule umfoti uBrenham njengomkristu ohluliwe futhi ngazethembisa ukuthi ngizofika ngikhulume kuwe niyabo ngani lonke lelo bhayibheli liphefumulelwe unkulunkulu yalilonde izwi lakhe unkulunkulu uzokwehlulela yizwe ngolunye isuku futhi uma ezolehlulela ngebandla yilona liphi ibandla azolelihlulela ngalo na kumele ahlulela ngebandla likatolika wena katolika ubungatsho njalo liphi lona ibandla likatolika-ke lo mthetho lamagreki lamaroma noma liphi lona na kumele ahlulela ngebaptisti wena methodist ulahlekile kumele ahlulela nge-methodist wena baptisti ulahlekile ulehlulela ngepentekoste nobabili nalahlekile niyabo ngazi kulehlulela ngani noma yiliphi ibandla uzolehlulela ngojesu kristu nojesu kristu yizwi johane ungcwele isathiyo sokuqala wathi ekuqaleni wayekhona ulizwi wayekunkulunkulu ulizwi wayengunkulunkulu ulizwi waba inyama waka phakathi kwethu ngakho-ke uzolehlulela ngojesu kristu futhi uyizwi ibhayibheli lathi nguyena izolo lomuhle naphakade unkulunkulu engongenaziphele ekuqaleni nokuhlakanipha kwakhe okungenaziphele ukwazi kwakhe wehlukanisa ivangeli lakhe onyakeni ngamunye sithola ukuthi amabandla alikova lonke bese kuthi-ke unkulunkulu athumele umprofethi wakhe enkundleni nezwi lenkosi lize kumprofethi ulazi kanjani na lingukuqinisekiswa kongomlayezo walowo nyaka manje-ke ngathi ini ngingathi umose efika njengoba kwakwethenjisiwe ukuthi uyofika uma-ke efika nomlayezo kanowa wawungeke usebenze umose wayengeke akhe umkhumbi wokusindiswa kwabantu izwi likankulunkulu elathenjiselwa unyaka kamose laliyizwi elalifanele liqinisekiswe onyakeni wawo wonke umboni nawo wonke umprofethi bekufana kodwa sithola abantu behlale kubengezeleni yokuchopha amehlo kokunye kukhanya njengoba ujesu athini hlobisa izindonga noma amathuna abaprofethi futhi nguwo wafaka lapho niyabo niyabo bakha ilithize phezu komlayezo bese behlala kulokho kubengezela ukuchopha amehlo kwalokho kukhanya futhi bale kuhambe kukhanyeni okungokosuku leso sizathu bale ukwazi ujesu kristu ngenkathi efika yingakho uJesu abeluleka ethi lani imibhalo ngokuba kuyo nithini nokuphila kuphakade futhi yiyo efakaza ngami kodwa babethola izivumo khona eziningi kakhulu nezinto namasiko abo ukuthi uJesu wathi nilenze ize izwi likaNkulunkulu ngamasiko enu futhi yileyo ndlela obekuyiyo kuyo yonke iminyaka uNkulunkulu uzokwehlulela izwe ngoJesu Kristu futhi izikhathi eziningi niyabo okuyikho thina abantu sizama ukuba nokuhumusha kungokwethu kwezwi ukuba sithi uMarko 16 kusukela evesini lesishiyagalolunye kuqhubeka kaphefumulelwe Kungani lingaphefumulelwe na? UNkulunkulu akadingi mumushi. UNkulunkulu wakhe uqobo. UNkulunkulu wenza ukumusha kwakhe uqobo. Nephepha lathi alihunyushwa ngasese. UNkulunkulu wathi ekuqaleni makube khona ukukhanya futhi kwaba khona ukukhanya lokho akudingi kuhunyushwa. Wathi intombi iyakukhulela futhi yakwenza. Lokho akudingi kuhunyushwa yakwenza. Lokho ngenkathi kwenza ngesikhathi eyakwenza ngaso abantu babegcwele kakhulu isivumo kolo baze abangakuqonda. Kweqa phezu kwamakhanda abo ngqo kwenze lokho kuso sonke isikhathi futhi kuzokwenza futhi. Manje sitshela ukuthi kunjani abantu wenza lokho. Christ nebandla siyajola ngalolu suku esiphila kulo akukho kwehlukile kunoma yilubo linye usuku amadoda ibandla njalo ledumisa uNkulunkulu ngalokho akwenzile futhi njalo lisho azokwenza futhi likwenza insina akwenzayo lokho njalo bekungumlando webandla futhi kuyindlela efanayo kulobu busuku Ngibenxa ukuthi izichasiselo ezibona ngokucabanga nje ezenziwe ngumuntu zingena kulo bese zixova lonke futhi uma izwi leqiniso lizikhulumela lona niyabo bagcwele kakhulu isivumo kholo baze baphuphuthekiswe kakhulu yiloko kubenyezela ukuxhopha amehlo abakwazi kulemukela ngani sizathu sokuba maluthela sokuba ama-Methodist ngenkathi nina bantu be-Methodist lomfana kahle i-Methodist lapha usanda kucula sikashanini esedlule ngathi lomfana wakuyini sizathu nani yabo maluthela naliphile kubenyezelele ukuxhopha amehlo kukaLuther futhi yingaleso sizathu umlezo ma-Methodist ungawelanga kahle futhi ngenkathi ama-Pentecostale efika wonke ayiphile kubenyezelele ukuxhopha amehlo kwama-Methodist kwaze kwafika ama-Pentecostale kodwa yabo konke lokhu uma nje nizobheka empalweni nisisani iminyaka yebandla nokuthi ngamunye uzokwenzani nizothola kahle lapho siphila khona Siphila kulonyaka manje phezu kwezisekelo zalokhu kugxekwa okukhulu kangaka kwezwi likaNkulunkulu ngifuna ukuthatha le ndikimba kulobu busuku futhi ngiyibize ngokuthi ukuthethwa kwecala uJesu akakutshelanga ukuba nokuthethwa kwecala okunobuqotho ngezinsuku zikaHerod ngezinsuku zikaPilato kodwa ngalolu suku ngifuna ukubona kulobu busuku leli qembu elincane labantu uma nizohlala nami ngifuna ukubona ukuthi uthola ukuthethwa kwecala kunobuqotho ngoba uselokho eyilo izwi uselokho eyilo izwi bangaki ovumelana nalokho na ucaleni wayekhona ulizwi ulizwi wayekuNkulunkulu ulizwi wayenguNkulunkulu nezwi lizalokhu linguNkulunkulu futhi nguyena izolo namuhla naphakade ngakho asibone ukuthi unokuthethwa kwecala kunobuqotho manje ngizokwenza lokhu njengenkantolo uma nje nizongibekezelela ngiyazi ukuthi kuzwakala kungokungejwayelekile kodwa singumbuthano omncane nje lapha manje ukuthi sifune kulethe lelizwi engithi liyizwi likaNkulunkulu futhi ngilapha kulivikela Kumanje sizolilethe eceleni lasenkantolo ngokufanayo nje impela njengoba kwakunjalo ngezinsuku ngenkathi uHerod emqulisa icala noPilato phambi kwenkantolo kaPilato sizomletha phambi kwenkantolo lendlu yaseRamada lo 1964 ngoApril zingamashumi amabili nezikhombisa ngo-1964 manje sizokwenza lokhu kube inkantolo futhi nina ningumehluleli nabasizi bejaji nina kantolo ngizoba kumongameli futhi sizokwenza lokhu njengecala lasenkantolo Ngithi kupheleni wenza izinqumo zakho njenganoma yibapi njenganoma yibaba abasizi bejaji bazofanele bazinqumele ngesinqumo sabasizi bejaji bese kuba ke isenzo sakho kusukela emva kwalokhu kuzonquma ukuthi isinqumo sakho sabasizi bejaji siyini akunendaba ukuthi uthini manje isenzo sakho sizofakazisa isinqumo sakho sabasizi bejaji Manje icala lingukuthi namhlanje bangani mina ngizodlala indawo kaMongameli manje futhi njengokungathi kwakuseqaleni lasenkantolo yangempela futhi uquliswa icala uma nizongibekezelela imizuzwana embala futhi ningikhulekele manje icala lengukuthi izwi likaNkulunkulu libhekene nezwe izwe elingakulikholwa necala lengukuthi izwi likaNkulunkulu libhekene nezwe imbangela yokubekwa kwecala ingukuthi ukwephula kwesithembiso lokho ngukuthi ukwephula kwesithembiso kuyimbangela yaleli cala manje ngiyaqonda ukuthi ecaleni lasenkantolo lanjalo njalo ukuthi ummeli oshishisayo njalo ummeli ombuzo ngicabanga ukuthi kunjalo kule ndawo ummeli oshishisayo ummele izwe nommeli oshishisayo ngusathane futhi ummele izwe kule nkantolo lapho kule ntambama noma ngalelo ngunkulunkulu izwi lakhe ngoba unkulunkulu njalo uyizwi niyabonga
And the defense witness
Nufakazi ovikelayo ngumoya ngcwele
And the prosecuting attorney
Nufakazi kameli oshishisayo umnumzane angikholwa umnumzane mncikazi nomnumzane ukungabekezeli
These three comes up as a witness
Labo bobathathu wenyuka njengofakazi kameli oshishisayo ongusathane omele izwi
Now let's call this court to order.
Manje azibize lenkantolo ethule ilalele. Futhi manje azibize umshushisi akabize ufakazi wakhe ukuqala yeze eboxini ukuba fakaze ngokumelana nezwi. Futhi manje lalelisisana. Manje ngingahle ngingakwazi ekushekiseni ngizama ukuqeda lokho emizuzwini ngamashumi amathathu noma ngamashumi amane. Ngingahle ngigijime phezu kwenye into kodwa uma ngenza kwangathi umoya ongcwele ungayembula manje njengoba inkantolo ibizwa ukuba ithule ilalele. Khumbulani nikho kokubili ijaji nabasizi bejaji.
And now the prosecutor calls his witness
Kumanje umshushisi ubiza ufakazi wakhe, ufakazi wokuqala, kuba ebhokisini ukuba fakazi. Futhi ubiza umnumzane angikholwa, futhi ungene ebhokisini ukuba fakazi. Umnumzane angikholwa uzisho ukuthi nonke izwi likaNkulunkulu lezithembiso zikaNkulunkulu alisilo iqiniso. Lokho ngokukhononda kwakhe ukuthi izwi likaNkulunkulu ngeke kwethenjelwa kulo. Konke kwalo ingxenye yalo yonke ilungile, kodwa konke kwalo Uzisho ukuthi uyikhola, umnumzana ngikholwa, kodwa uzisho ukuthi uyikhola. Futhi uyasho ukuthi konke kwezwi likaNkulunkulu ngeke kwethenjelwa kukho, akusilo iqiniso.
He claims that he visit a so-called
Uzisho ukuthi uvakashela umhlangano othiwa ukamoya ngcwele lapho abantu babasho ukuthi uMark washumile thupha uyiqiniso futhi abantu abaningi bazisho ukuthi babephilisiwe ngenkathi labo lithi uMark washumile thupha baya kubeka izandla phezu kwabagulayo futhi bayosinda Nalendoda ethi yazisho ukuthi yayimkhola uNkulunkulu yamlalela lo mshumayeli othiwa okamoya ngcwele futhi leli qembu likamoya ngcwele elalinikeza zonke izinhlobo zezimfakazo futhi yayikade gula emzimbeni wayo futhi yayikade inalapha abantu ukuba babeke izandla phezu kwayo kulo mhlangano okamoya ngcwele nalokho kwakusezinyangeni ezimbili ezedlule futhi kukabibikho neyodwa into esiyenzekile namanje Isakula nje njengoba heyinjalo ngenkathi heyibekwe izandla phezu kwayo. Ayikashintshi nakancuku isakula nje njengoba heyikade injalo. Ngakho ke yasho ukuthi uNkulunkulu akalungile ukuba beke umbhalo njengalowo ebhebhelini abe engenele ukuba wesekele. Akulungile kuMark washumile thupha ukuba abe sebhayibhelini ngenxa yokuthi iyafakazisa ukuthi uNkulunkulu akaligcini izwi lakhe futhi ifuna kubeka uNkulunkulu icala ngokubeka isithembiso esinjengalezi ezwini lakhe. Kulungile sizoyehlisa futhi manje sizoba nomnumzane mncikazi ukuba enyuke olandelayo ukuba afakaze. Umnumzane mncikazi ugibele ebhokisini futhi uthi uzokhuluma iqiniso zisho ukuthi uyikholwa.
And he said he had been sick for a long time.
Futhi wathi wayekade gula isikhathi eside ukuthi ukugula kwakhe kubangelwa isifo esikhulu ayekade naso. Wese-ke ezothize fakaza emgwaqeni ngokuba nomelusi omesabayo uNkulunkulu nalo melusi waleli bandla washumayela wayesethi uJakobo osihlanu ishumi nane uma ekhona phakathi kwenu kulayo akabiza amalunga amadala ebandla nawabagcobe ngamafuthi avuthe abakhulekele imvuleko khona yakumsindisa kulayo noNkulunkulu uyakubavuza uma benze noma yisiphi sono bayakuthethelela sona ngumana amaphutha enu omunye kumunye futhi sikhulekelane ukuthi owenu osebenzayo umkhuleko oqinileyo wolungileyo namandla. Kuthi wathi wenyukela lapho njengekholo ufuna ukutshelela enkantolo lokhu ukuthi ngenyukela lapho ngabo bonke ubuqotho futhi nganginomeluzi othiwa ngomesabayo uNkulunkulu waleli bandla abaningi abakushoyo lokho ikathi ebagcoba ngamafutha futhi wabakhulekela nemeluzi washo gqobo lwakhe ukuthi uNkulunkulu waliphendula lelozwi nalelozwi likaJakobo esihlani ishumi nane laliyiqiniso. Kuthi babebaningi abafakazayo ukuthi laliqinisile kodwa wenyuka nomelusi indoda emisabayo uNkulunkulu wamgcoba ngamafutha ngukaJakobe isihlanu ishumi nane wamkhulekela nalokho sekube yizinyanga eziyisithupha ezedlule futhi akakabi nemiphumela nhlobo usagula nje njengoba wayenjalo ekuqaleni. Ngakho umnumzane umnikazi uyasho ukuthi lokho kungebe iqiniso umakho weshumi lesithupha akasile iqiniso kanjalo nijohane kasile ujakobe esihlanu ishumi nane kasile iqiniso ngenxa yokuthi uNkulunkulu uyehluleka ukugcina izwi lakhe. Uma leli kuba yizwi likaNkulunkulu khona-ke uNkulunkulu uyehluleka ukugcina izwi lakhe ngoba ngobuqotho njengekhola wahamba futhi wadedela umeluzi abanye bazisho ukuthi baphiliswa nguye wamgcoba futhi wamedlula isa ngokuhamba kufanayo yenza ngawo abanye futhi izinyanga ezisithupha ezidlule futhi akakabi nokugodwa okuncikwe imiphumela yanoma yisiphi isikhathi. Ngakho-ke ufuna futhi ukuletha kubeka icala kuNkulunkulu ngokubeka izithembiso ezingubuthi edeinganje ezwini lakhe angeke ama emva kwazo. Sithola icala ngempela lapha azitholi lona na lehle umnumzane umnikazi manje ufakaze landelayo ngumnumzane ukungabekezeli uyishinga manje uzokwenyuka futhi uzonikeza ubufakazi bakhe futhi ungena ebhokisini ukuthi ngelinyisa ungenkathi efunde ivangeli likamarku isahluko seshumi nanye hhayi esashumi nesithupha manje isahluko seshumi nanye ivesi lamashumi amabili nambili lamashumi amabili nantathu ukuthi kufundeka kanje futhi kule ntaba nqukuleka futhi ungangabazi enhliziyweni yakho kodwa ukholo ukuthi okushilo uyakwenzeka ngaba nakho okushilo futhi uma ukhuleka kholo ukuthi uyakwemukela okucelayo uzakuba nakho. Wathi kade elunyonga ezinyaweni zakhe wahamba ngezinduku zokuqhugela cishe iminyaka engamashumi amabili nantanu futhi ngenkathi efunde lo mbhalo futhi wayekade efundiswe ngumelusi wakhe wakhe ukuthi wonke umbhalo wanikezwa nguNkulunkulu futhi waphefumulelwa. Ngakho-ke uma athi kule ntaba nqukuleka futhi engenakungabaza kodwa khona ukuthi akushilo kuzokwenzeka ubengaba nakho akushilo futhi uma ekhulekile kuba akholwe uyakwamukela kucelile anganikwa khona. Manje uthi wakhuleka futhi ngabo bonke ubuqotho futhi wathi uzokwazi ukuzibeka phansi izinduku zakhe zokuqhugela futhi asuka ahambe esuka kuleyo ndawo futhi yena ngokwethembeka ngayo yonke inhliziyo yakhe wakholwa ukuthi ayekade kushilo kwakuqinisile futhi lokho kwakungaba cishe impela seminyakeni emihlanu edlule futhi uselunyonga njengoba wayelokhu enjalo nje. Manje uma uNkulunkulu-ke uthi engagcina izwi lakhe pho-ke akaligcini ngani izwi lakhe na? Manje nginikeza kuphela izindima ezintathu zombhalo lapho noma ofakazi abathathu kodwa ngizodedela umeli oshushisayo abiza abange futhi. Manje sizodedela umnumzane angikholo ofakazile umnumzane umnqikazi ufakazile u-angikholo ofakazile umakho ishumi lesithupha umnumzane umnqikazi ufakazile wamelana nojohane noma ujakobe wesihlanu ishumi nane nomnumzane ukungabekezeli ufakaze wamelana nomakho weshumi nanye ujesu gobo lakhe ekhuluma nomakho weshumi nanye amashumi amabili nambili nelamashumi amabili nantathu ufakaze wamelana nalokho. Manje sizocela umnumzane ukungabekezeli ehle manje njengoba zonke sike ngandlela thize noma enye saba sezinkantolo manje umshushisi uzofanele yalibethelele phansi icala lakhe. Ngakho umshushisi uyenyuka ukulibethelela phansi icala lo omele ngeqinise izwe usathane ungena ebhokisini. Ngakho ngisho ukuthi kule nkantolo kule ntambama noma kulokhu kudla ufuna umshushisi udeveli ufuna le nkantolo ukuba iqonde ukuthi la madoda angamakholwa nokuthi lelizwe empeleni lilotshwe ezwini izwi likankulunkulu elibizwa kanjalo uyasho ukuthi lokhu kulotshiwe futhi uzisho ukuthi livele ezindaweni ezehlukene embhalweni nala madoda angofakazi ukuthi akunjalo futhi uvuna kusho kule nkantolo umshushisi uyakwenza ukuthi uvune le nkantolo ukuba iqonde ukuthi unkulunkulu wakalungile ukubeka izithembiso ezingubuthi edenga ubunjengalobo encwadini ukuba abantwana bakhe abakholwayo bazemukele futhi manje-ke akakwazi ukubanakekela aqinisekise lokho athembisa ukuthi uyakwenza futhi unofakazi abathathu lapha nofakazi abathathu ngokuqinisekisa njengoba sazi kuwo wonke umbhalo futhi unofakazi abathathu ezindaweni ezintathu ezehlukene embhalweni ukuthi unkulunkulu akalungisisiwe ekubekeni izinto ezinjengalokho ezwini lakhe ukuze abantwana bakhe abathandekayo bezobuka phezu kwalo futhi bazame ukulemukela futhi balikholwe njengoba asho bese kuthi-ke unkulunkulu abenzele phansi ngokubandayo futhi uzisho ukuthi laba bantwana ngaba bonke ubuqotho wenza lokhu laba bantu futhi bayehlulwa abantwana abakholwa ngeqiniso behlulwa yizwi likankulunkulu ababizwa kanjalo ukuthi basho ukuthi lezi zinto ngoba kulotshiwe encwadini futhi omunye umuntu wabajovela kuyo futhi ayisilo yizwi likankulunkulu nebhayibheli lingethenjwe ngokuba nazi izindawo ezintathu ezihlukene nobufakazi obuthathu kufakazisa ukuthi linephutha manje ulibethelela phansi icala lakhe ngokuba yena umshushisi ufuna ukukhomba ukunakisa le nkantolo ukuthi la madoda lapha emukela lelizwi ngobuqotho ekholwa ukuthi kwakuyizwi likankulunkulu nonkulunkulu wehlulekile kuhlonipha kukholwa kwabo uqhubeke ufuna ukuzisho ukuthi bangamakholwa ngoba bathi bangamakholwa lokho futhi umshushisi ufuna ukujika anakise le nkantolo kule ntambama lokho unkulunkulu uyethembisa futhi ngendawo embhalweni ukuthi zonke izinto ziyenzeka kwabakholwayo futhi kulotshiwe lelo elinye icala zonke izinto kunendaba yokuthi kuyini zonke izinto ziyenzeka kwabakholwayo nala madoda azisho ukuthi angamakholwa ngifuna inkantolo iqonde umshushisi ebhokisini manje ulibethelela phansi icala lokho futhi uzisho ukuthi uyaphila emva kokufa kwakhe ukuthi ujesu uzisho ukuthi uyaphila emva kokufa kwakhe umshushisi ufuna ukubuza le nkantolo limbonile emva kokuba esevuke kwabafileyo na ziphi izibazi ezipikile ezandleni zakhe na uku umqhela wameva ethweswa wona na baphi omake ebunzini lakhe na futhi ukuphi uma avuka kwabafileyo na kwaza kuthi-ke futhi uyasho kumahebheru yeshumi nantathu zishiyagalombili ukuthi izwi lakhe liyasho ukuthi kuyena izolo namuhle laphakade umshushisi ufune le nkantolo ikukhumbule lokho manje-ke uphi uma ekhona ufuna ukumbona futhi uzisho ukuthi akunjalo uzisho ukuthi uLuka ishumi nesikhombisa amashumi amabili nantathu akanjalo uzisho ukuthi isambulo sesithatha sinjalo uzisho ukuthi uMarko wesine kanjalo uzisho ukuthi yonke le mibhalo yokuvuka kwakhe ukuthi kungamanga uqobo ufuna ukukhomba lokho ukuthi kungamanga futhi uyasho futhi ukuthi kokubili amazulu omhlaba kuyodlula kodwa kukho lesi sodwa esiqu noma icashaza ezwini lakhe ukuyoke kuze kwehluleke umshushisi ufuna niqonde enkantolo kule ntambama ukuthi yena unofakazi lapho kufakazisa ukuthi banephutha manje ufuna enkantolo ukuba ikunake lokhu sisacabanga manje sicela umshushisi manje uma sekedile ukuthi bethelela phansi icala lakhe icaphune imibhalo ezisho ukuthi ayiqinisile ofakazi bokuthi ayiqinisile ukuthi ayiphefumulele ilutho kuyo kungeke kwethenjelwa kuyo ngeke yethenjwa unofakazi ukufakazisa ukuthi ngeke yethenjwa manje zinecala ngempela esandleni sethu manje sidedele umshushisi nofakazi bakhe behle manje sizobiza ufakazi ovikelayo ufakazi ovikelayo onelungelo lokufakaza ku noma yenzela ummangalelwa futhi manje ufakazi ovikelayo ngumoya ongcwele asimenyuze futhi sizwe ubufakazi bakhe into yokuqala manje njengoba nizwile ukuthi umshushisi utheni nizwile ukuthi uyini ukuthi ofakazi bakhe batheni niyizwile imibhalo niyizwile ifundo futhi nangu ofakazi ukuthi ayisilo iqiniso manje umoya ongcwele njengoba ngisho ofakazi ovikelayo uyabizwa into yokuqala ufuna kubiza ufakazi ovikelayo umoya ongcwele ufuna kubiza kuleli cala lasenkantolo ukuthi umshushisi akali umushi izwi kahle kini
he wants to call your attention to that this prosecutor
ufuna nina ke futhi ukuthi lo mshushisi oninikeze kuhunyusha kwezwi omele izwe nokungakholwa ungumhumushi ofanayo uEva ayenaye kuqaleni ehe ulihumushe ngokungesikho izi kancanyana nje manje ngingahle ngime lapha enkantolo umzuzwana nje ukuba ngisho lokhu uma uNkulunkulu wabangela konke lokhu kugula nosizi nokuva phezu komhlaba uma wadingeka kwenze ngenxa yobulungiswa bakhe ukugcina izwi lakhe angebe ngolungile futhi angaligcini izwi lakhe uzofanele ligcini izwi lakhe ukuba habe ngolungileyo kufanele ubungcwe wele bakhe kumfanele kuthi uma weva hayi nje usathana akazange umshushisi akazange wahumushe ngokungesikho yonke into walihumusha nje ngokungesikho izwi noma kanjalo futhi kwabangela ukufa ukushaya umhlaba wonke futhi zonke izibhedlela zonke izinsimbi ezikhalayo ezake zakhala konke konke kufa kwake kwafiwa wonke umzabalazo wonke umuntu enkundleni yempi wonke ompofu womncane ogulayo ingane edubekile nabo bonke kwabangelwa ngokulikholwa ngokungesikho ije izwi elilodwa lezwi likaNkulunkulu kuthi uma kwabangela konke kwalokhu ngokulikhola ngokungesikho izwe lilodwa uzobuyela kanjani emuva ulikhola ngokungesikho izwe lilodwa na kuzofanele kube nento uNkulunkulu azakwehlulela ngayo izwe nalowo nguJesu Kristu izwe sifanele silikholwe lonke qobulani washo ukuthi yena ukuthi la madoda kade elalela ukunyusha kwezi okuliphuthe umshushisi aka elihumusha ngokuliphutha ulihumusha ngokuliphutha kini njengoba heza nje kuweva
the promise is only to believers not make believers
izithembiso sikumakholwa kuphela hayi abazenzisi abancikazi noma abantu abangabekezeli kukumakholwa kuphela futhi uma ake ngisho lokhu uma ekhona ongahle azi noma ngabe laba bafo bangabakholwayo noma cha kufanele kube ngufakazi ovikelayo ngoba ungumphilisi wezwi niyabona njengomzimba wakho nje umzimba wakho isiqebu senyama kodwa ngaphandle uma umoya uphakathi lapho ukuphilisa lowo mzimba ufile futhi ninjalo nezwi lifile ngaphandle uma umoya ongcwele uphilisa lelozwi futhi uma engumphilisi wezwi ufanele azi ukuthi ngabe laba bafo bangamakholwa ngempela yini noma cha ngicabanga ukuthi sinofakazi ofikelayo kahle ufanele azi ukuthi ngabe liqinisile noma cha ngoba wenza umuntu ofakazi ofikelayo ngoba ungumphilisi wezwi futhi ufakazi ofikelayo ufuna ukuyiza ukunakwa kwezwi elisekubuzweni lapha izisanda kulifunde nje umshushisi yazama ukuthola icala lokubekwa icala ngokuphikisana nezwi Vakaza vikela yovuna ukuninakisa ukuthi akuzange kubeke noma yiziphi izikhathi ezithize sokukhululwa. Akazange asho ukuthi nini, wathi nje bayobeka izandla phezu kwabagulayo ukuthi bayosinda. Akashongo ukuthi babezogxuma ngaso lesa sikhathi, izwi alikusho lokho. UJakobe wesihlanu 14 wathi, uma ugcotshwa ngamafutha, wathi umkhuleko wokugola uyakumsindisa ogulayo, noNkulunkulu uyakubavusa. Alishongo ukuthi babezogxuma ngayo leyo nkathi? Alishongo. UMarko 16, akashongo ukuthi bayobeka izandla phezu kwabagulayo, futhi kuyoba khona isimangaliso esenziwayo. Wathi nje, baya kusinda. Kwakwethembisa manje bonani ukuthi kuke kwabakhona yini abanye balabo abangakholwayo oke waniwumushela izingo kungesikho ethi awu lona wakhulekelwa abasukumanga ngani na ngangisemhlanganweni angizange ngibone lutho kwenzeka ngibone lo mshushisi abanayo na ngiyabona ukuthi balalele ini na ufakazi ofikelayo ufuna ukukhombisa kule nkantolo kule ntambama ukuthi izwi alishongo ukuthi babezogxuma ngayo lo nkathi wathi bayosinda yilokho akwethembisa akazange beke isikhathi esithize futhi lokho kwakuya kumakholo kuphela. Ufakazi ofikelayo futhi ufuna ukunibizela kunakeni lapha kule ntambama kule nkantolo ukuthi izwi likaNkulunkulu lishiwo uJesu Kristu ukuba libe yimbewu.
And a seed can only grow when it falls into the ground and
grounds
the seed.
And the seed grows when it falls into the ground and grounds the seed. And the seed grows when it falls into the ground and grounds the seed. But if the seed grows when it falls into the ground and grounds the seed. But if the seed grows when it falls into the ground and grounds the seed. But if the seed grows uzolithela kanjani igazi na? Akukho gazi lapho. Kanye lonelo likaNkulunkulu alisoze laphiliselwa enhlizweni yongakholwa noma umnikazi. Ifanele liwele kukholweni kwangokoqobo ukukholwa ukuthi kodlula amazwi nomhlaba kodwa leloze lisoze lehluleka. NjengoAbraham wabiza izinto ezingekho ngokungathi zazikhona, wethemba ngokumelana nokwethemba, wamkholwa uNkulunkulu. Manje sitshela ukuthi lo fakazi ofikelayo ufuna kubiza lokhu ekunekeni ukuthi izwi liyimbewu ukuthi umhlanyeli wahlanyela. Kulotshiwe embhalweni ukuthi izwi liyimbewu, imbewu ifanele iwe.
And the scripture says some did fall.
Nompalo uthi yeye awele mhlabathini namatshe nezinyoni zezulu zayithatha. Enye yawa nje isikhathi eside ngokwenele ukuba ithole izimpande ezenele ukuba imile. Nameva namakhakhasi ayiminyanisa. Kodwa enye yaye mhlabathini olungileyo futhi yathela ngekhulu. Ufuna ukunibizela kunaka lokho futhi ufuna kusho ukuthi uma lelizi kulo mhlangano kamoya ngcwele lapha abantu babebekwe izandla kusebenza kuphela kubakholwa. Akukho zithembiso phakathi lapha kodwa wehlukana phakade noNkulunkulu kwabangakholwayo kukumakholwa kuphela. Omunye wathi kimi kube kudala wathi ngikathani ukuthi kukangakanana ngikholwa ngathi impela cha kusikho kwabakholwayo kungokwabakholwayo labo abakholwayo. Manje ufakazi abavikelayo ufakazi ovikelayo njalo ufisa ukubiza ufakazi unelungelo lokubiza ofakazi naye. Ngakho ufakazi ovikelayo ufisa ukubiza ufakazi wakhe wokuqala ophikisana nalokhu nangezwi. Sizobiza uNoah hayi emzamo kule ntambama phambi kwale nkantolo ukuba anikeze ubufakazi bukamangalelwa. Noah wayengumlimi ojwayelekile nje kodwa wayengumprofeti. Lezi lenkosi lize kumaprofeti, iBhayibheli lasho njalo. Futhi Noah waphila ufuna kufakaza ukuthi wayephila onyakeni wesayensi ngempela omkhulu kunalowo esiphila kuwo manje. Babile zikathini lapho babekwazi khona ukwakha isivivane, babekwazi ukwakha amabhubesi amakhulu anekhanda lomuntu aqoshwe ngamatshe esingenaki ukwenza, asinayo imishini ukukwenza ngayo. NoNoah wayephile zikathini esikhulu futhi wayephile zikathini zesayensi. Futhi manje-ke uthi izwi lenkosi liza kuye emva kokuba yena engumprofeti oqinisekisiwe ukuthi izwi lenkosi liza kuye lase lithi lungisa umkhumbi ngokuba alize kuna. futhi lelingakaze lini uwo wonke umlando womhlaba futhi phezu kobufakazi bakhe nofakazi wakhe kaNkulunkulu futhi wathi uNkulunkulu wayemtshelile kanjalo futhi konke okwakungaphandle kwalo mkhumbi kwakuzobhubha. Leso senze babekwazi ukushutha inyanga ngalolo suku ngerada yabo umshini okwazi ukukhombisa izinto ezisasithekile nokunye nokunye ngoba uJesu wathi njengoba kwenzeka emihleni kaNowa uhlobo nayo lo nyaka wathi ukuthi babekwazi kufakazisa ukuthi kwakungekho mvula phezulu lapho nokuthi umnumzane angikhola lapha nomnumzane emhleki ohleka usulu umnumzane emnikazi ukuthi babevame ukumhambela njalo njalo futhi bahlekisa ngaye ngokukholwa yinto engikubudedenga obunjalo. Babenjalo bezisho ukuthi bangamakhola emuva labo kodwa wathi uNkulunkulu akayishanga into enjengaleyo. Nokho wayengumprofeti nezwi lenkosi lize kuye futhi lamtshela ukuthi akwenze futhi wahambe elungisa umkhumbi walungiselela futhi wakha umkhumbi. Emva kokuba seqeda umkhumbi futhi umnumzane emnikazi nomnumzane angibekezeli nalabo behamba bezungeza umkhumbi yabo wena uthi ngabe baphile emuva lapho na? Lalelani, uNkulunkulu uthatha umuntu wakhe kodwa neza umoya wakhe. Umoya wawuphezu kuka-Elisha ufika phezu kuka-Elisha futhi kwenze njalo, futhi kwenze njalo. Umoya wawuphezu kuka-Jesu uza phezu kwebandla futhi kuqhubeke njalo, futhi kuqhubeke njalo. Devil uthatha umuntu wakhe kodwa neza umoya. Umoya ofanayo, umoya wenkolo usaphila kwenze njalo njengoba wawunjalo kubaFarisi. Ukhona lapha eTucson, eArizona. Ungakhola nje impela futhi nje impela futhi impela nje unesivumo kholo futhi ungomasiko njengoba lo unjalo hayi lapha eTucson kuphela ngumhlaba jikelele kunjalo nomangcwele uyiwo ngempela nje kulobu busuku njengoba wawunjalo kunoma yisiphi isikhathi uJesu Kristu. Kabelani ufuna kusho ukuthi laba bantu bahlekisa ngaye ngokuba ngumuntu nobuhle ngandlebe kangaka ubangeke abe nomunye umqondo futhi engabi nobunye ubuhlakani kunokukhola ukuthi amanzi ayezokwehla ivela lapho okungekho manzi khona futhi ayengagaze ehle kodwa nakho wathi wabambelela angangayitatazela futhi wakhola ukuthi lalizokuna ngoba uNkulunkulu washo njalo. Wayazi ukuthi uNkulunkulu wayekwazi ukwenza noma yini ayethe wayezoyenza ngakho-ke wakha umkhumbi futhi emva kokuba umkhumbi usuqediwe wahlala emnyango womkhumbi. Base bethi manje wena luhlanya umnumzane angikholwa umnumzane emhleki ohleka usulu ufakazi ofikelayo noma ofakazi bomshushisi wathi bedlule ngakimi futhi bathi manje umkhumbi wakho sewakhiwe manje uneminyango yakho kuwo futhi iphi imvula yakho na? Kodwa kwakubukeka kukubanyana wathi ngezikhathi kodwa noko ngangazi ukuthi uNkulunkulu wayekwazi ukugcina izwi lakhe. Azange asho ukuthi lalizokuna nini wathi lalizokuna futhi lokho kuphela kwakuzoba khona kukho. Akazange asho ukuthi lalizokuna nini wathi nje lalizokuna futhi ngangazi ukuthi lalizokuna ngoba wangakhisa umkhumbi futhi ngahlala ngangatatazela. Futhi manje-ke sitshela ukuthi ngoMeyi ziyishumi wangena emkhunjini ngokunye ukuza nomnyango wavaleka emva kwakhe futhi akukho muntu owayengawuvula. Kodwa kuthi-ke umnumzane angikholwa umnumzane omnikazi bahamba bazukeza umkhumbi futhi bamhleka futhi bahlekisa ngayo base bethi manje wena muntu omdala ubambelele kokudala uvale lowo mnyango futhi ngicabanga ukuthi usibheke kuba sikhona ukuthi enye into ethize iwuvalile. Siyawazi amaqhinga akho uhlukile kube nomlumbi futhi nje ngomunye walaba lapha uhlobo lwabafo luzama ukusebenzisa amaqhinga futhi kungolunye uhlobo lwehlaya ngokukhohlisa futhi wena uvale umnyango. Kodwa wathi phakathi kwakho konke lokho bengilapho ngizibonile isandla sikaNkulunkulu sivale umnyango. Manje-ke usuku lokuqala sizothi sizobona ukuthi liyana yini. Usuku lokuqala alinanga, usuku lwesibili alinanga, usuku lwesithathu alinanga, kwaqhubeka kwaze kwaba usuku lwesikhombisa. Kuthi ngithanda kuma lapho ebufakazini buka Noah kuthi nginazisa lokhu ukuthi uzofika isikhathi ukuthi lapho abesilisa labesifazane ibandla liyoqhubeka ngqoli shumayela futhi lokholo ukuthi bayasindizwa lapho umnyango uyovala njengoba kwakunjalo njengaleyo nkathi. Uma ungekho phakathi ngena manje ngoba uNkulunkulu uzovala umnyango futhi asisayikubakho siyawo wathi njengoba kwenzeka emihleni kaNowa uyakuba njalo kufikeni kwendodana yomuntu. Kubulani ngesinye isikhathi ngisho abafundi bathi kuJesu batshelwane babhale ukuthi u-Eliyasa umele ukufika kuqala na labo bafundi uJesu wathi usefikile vele futhi anikwazanga. Futhi baqonde ukuthi kwakunguJohane umbhaphathizi wayekade lapha emhlabeni futhi wayekade esemunywe ikhanda futhi enyukela enkazimulweni futhi into ababeyibhekile yayisivele sedlule. Kwelinye usuku lalezi nsuku abesilisa nabesifazane bayomemeza uyobe sekukude kakhulu sekuleithi kakhulu umnyango uyovalwa uJesu uthi kuyoba ngaleyo ndlela. Intombi ziyafika zasezingqongqotha emnyango zasezithi singeniseni zazifuna kuthola amanye amafutha kodwa zazifanele zithole amafutha ngenkathi amafutha esanikezelwa. Zangqongqotha emnyango wathi zaphoswa ebumnyameni obungaphandle lapho kuyoba khona kukhala kulila nokugedla amazinyo. Ngizama kuphela kwenza lowo muqa omncane onganhlanye wokuvikela enkantolo manje wewezwi. Manje uNowa wathi kodwa emva kweminyaka eyikhulu namashumi amabili ngokunye ukuze mava aqala kuphakama nemvula yafika uNkulunkulu wakethembisa. Azanga shukuthi uyakwenzeka nini? Wabecabanga ukuthi kwakuzokwenzeka ngalo lelo viki amtshela ngalo futhi ngangena umqondo ukuthi kwakuzokwenzeka ngalo lelo viki. Futhi ngakuqinisekile ngenkathi sengiqede umkhubu ukuthi kwakuza kwenzeka kodwa kwenzekanga kodwa ngahlala ngangatatazela ngoba uNkulunkulu wenze isithembiso akazanga lusho nje usuku elizobuna ngalo wathi lalizokuna. Ngakho yena ufakazi yehle ufakazi olandelayo yenyuka ongubaba u-Abraham sizombiza wathi ho yebo ngiyamazi umnumzana emhleki yohleka usulu lapha ngiyamazi umnumzana ngikhole umnumzana emnikazi ho lowo mnumzane angibekezeli. Ngangingumprofethi nami osukwini lami nezwi lenkosi lafika kimi laselithi zahlukanise nalaba bantu ngoba uzoba nengane ngoSara umkakho wayeneminyaka engamashumi ayisithupha nanhlanu ubudala futhi mina nginamashumi ayisikhombisa nanhlanu. Yena wayethi agabe namashumi amabili nanhlanu iminyaka engamashumi amathathu esedlule kunqamuka ukuya esikhathini. Ngamshada wayengudadewethu ingxenye ngamshada eseyintombazane nje nami ngisengumfana. Sishiyela ngeminyaka eyishumi ebudaleni bethu futhi ngamshada waba ngumkami sasihlale ndawonye yonke le minyaka futhi wayeyinyumba nami ngangingazali futhi nokho ngingumprofethi lenkosi leza kimi laza lithi uzozala umntwana ngoSara. Awu ngingathi ngitshela uSara lokho wehlela ezansi nedolobha wayesethenga iwuli ephothiwe wayesenza amabhuzu wayeselungiselela iziqhano naye yonke into. Ngezinsuku zingamashumi amabili nesishiyagalombili zedlula ngathi uzizwa unjani sithando na wathi akukho kwehluka kodwa ngabambelela ngangatatazela ngoba ngangazi ukuthi kwakuyizwi lenkosi kunjalo. Sawela ukuba siyobona udokotela futhi wasixoshe ofisi ikhehla amashumi ayisikhombisa nanhlanu budala nowesifazane amashumi ayisithupha nanhlanu bezoba neba. Niyazi uma uthethe uNkulunkulu ezindake kukukhathalayo ukuthi isimo sakho siyini wenze isithembiso. Wayesethi ngaye kudokotela nodokotela wasixoshe ofisi ikhehle linjengawe wathi mbukeni uxakile kancane ekhanda lakhe wathi kukhona kungalungile kumfo omdala. Abahleka bahleka usulu baqala kuhamba bezungeza bathi Abraham yiphi leyo ndodana owawuzoba nayo ngoSara emva kwenyanga yokuqala na? Ayiko into engalungile kuye bangitshela kanjalo. Yawumcala wedlula kwenzeka ngalutho Abraham yisa wezizwe usinabantu abangaki manje na wedlule iminyaka eyishumi uselokhu kungekho kohluka abahleki abahleka usulu nomzana okungabekuzeli wayelokhu engikhomba kumuni wakhe uyabo akukho lutho kukho ngani uma kunotho kukho ubuyoba nayo lokho sekube iminyaka eyishumi edlule uvanele ngabo naye lo ngane eminyakeni eyishumi kodwa wathi ngabambelela ngangatatazela ngoba ngangiqiniseke ngokugcwele lokho uNkulunkulu ayekushilo uNkulunkulu akazange angitshele ukuthi ngangizoba nini naleyo ngane wathi ngangizoba nayo kodwa emva kweminyaka engamashumi amabili nanhlanu ngikali senginiminyaka eyikhulu ubudala noSara namashumi ayisishiyagalolunye ingane iyafika enkundleni ungufakazi omuhle kakhulu ngalile minyaka engamashumi amabili nanhlanu angizange ngingabaze ngezithembiso zikaNkulunkulu ngokungakholwa futhi sizisho ukuthi singabantwana baka-Abrahama futhi asikwazi ukulinda kusukela ebusukwini obubodwa kuye kobunye kukhombisa nje ukuthi asisibo kunjalo bhekisisani siye ohlangothini olungalungile niyabo wathi ngalinde minyaka engamashumi amabili nanhlanu uNkulunkulu akangitshelanga ngenyanga elandelayo uSara uzokhulelwa wathi uzoba nengane futhi ngangiqiniseke ngokugcwela kunendaba ukuthi ngaze ngiguge kanjani futhi ngangazi ukuthi ngangizokubona kwenzeka ngoba kwakuzoba ngumntanami amen kukho kuzongilimaza ukuguga ukukhula ukufa noma kukho okunye okungakwenza kuze kugcwaliseke leso sithembiso futhi angingabazanga ngesithembiso ngokungakholwa kodwa nsuku zonke ngenkathi uSara ethi angizwa bungcono ngangiya ngokuqina Mingayoke ngekathi yathi awu angibange nayo kulonyaka khona ke uzoba nayo kulonyaka angibange nayo ngonyaka odlule sizoba nayo kulonyaka lokho kwaqhubeka njalo futhi njalo kungena unyaka futhi uphume iminyaka engamashumi amabili nanhlanu futhi ngolunye usuku ngambone jika eba ngowesifazane osemusha ngaqala ukubona amandla ami ebufika nengane yazalwa iminyaka engamashumi amabili nanhlanu kamuva izwi elizange lithi wayezoba nini nengane kodwa lathi wayezoba nayo Abrahama, yazi, bungafakazi kaninginingi, kodwa yehla, ngifuna umunye ufakazi. Kulungile, ufakazi ofikelayo manje, uzobizela phezulu ufakazi wakhe wesithathu, lowo kuzoba nguMose. NoMose wathi ngenkathi ngizalwa, ngazalwa ngingumprofeti, ufune nazi ukuthi iziphiwo nokubizwa kungaphandle kokuphenduka. Ngonandaba ukuthi zingaki izincwadi enizifundayo kulezi zitolo yethu uNkulunkulu akakwenzi lokho iBhayibheli lisalokhu lihlala liqinisile ukuthi iziphiwo nokubizwa kungaphandle kokuphenduka uzalwa kulelizwe oyikho manje xaphelani uMose wayenezibonakaliso ukuba ehle futhi yakhombise kubantu futhi kwakukhona iphimbo kulandela lezo zibonakaliso Lokho ngikathi yehle nesibonakaliso sinikwe nguNkulunkulu. Manje ningehluleki ukuthola lokhu uNkantolo. Ngikathi yehle nalezi zibonakaliso asiphiwe nguNkulunkulu esivele nguNkulunkulu. Umelusi uFaro wazama ukuzibhixa isiphiwo sakhe asiphiwe nguNkulunkulu ngokumenza athi singumlingo. Wayenomuntu owayengenza into efanayo umlumbo thize futhi wazama ukwenza isibonakaliso sakhe asiphiwe nguNkulunkulu sibe yicebo lokuphamba lo mlingo oshiphile bonke abelusi abangofaro abafange ngalolo suku yabo uhlobo luthize lokuvunda ingqondo uhlobo luthize lwamandla kaSathane ngento yakho ingukuthi babizela phezulu abalumo abathize abashiphile futhi benze yona leyo nto efanayo ayenzayo Kodwa wathi lokho akungi nyakazisanga ngoba ngiyazi ukuthi iphimbo elakhuluma kimi laliyiphimbo langokombhalo kulezo zihlahla wathi ngikuzwile ukukhala kwabantu bami futhi ngikubonile ukuhlupheka kwabo futhi ngiyasikhumbula izithembiso zami Nephimbo noma kunjalo kwakuyinqaba kakhulu ngalolo suku ukuba into enjalo yenzeke babenazo zonke izinhlobo zamacebo okuphamba elumbo ababengazenza futhi uNkulunkulu mnika into ethize sibonakalise sasibukeka sengathi sasihuhlobo luthize lweceba lokuphamba lomlumbo oshibhile ukuvivinga enceku yakhe wo uNkulunkulu Kodwa ubambelela ngangatetazela ngoba iphimbo elamthuma laliyiphimbo langokombhalo futhi wazi ukuthi lalinguNkulunkulu Kuti niyazi, siyithenjisa leyo nto efanayo ngezinsuku zokugcina, into efanayo ukuba iphinde futhi, labo Jambri noJane ukuba babuye, ukumelana nento yangeqiniso uma isebenza, kodwa ubulwa babo buyokwaziwa ngaleyo nkathi nge. Ngakho wazama ukuthatha omunye ozifanisa nomunye umuntu wenyama, omunye wazama, wahamba wazungeza futhi wazama ukuzifanisa ngesiphiwo uNkulunkulu amupha sona, ukusebenza. Kwenza sibukeke sengathi zazingolunye uhlobo lwempahla eshibhile. Kodwa Mose ufuna nonke nazi kule ntambama lapho efakaza ukuthi akule ndaba ukuthi kunesithunzi kangakanani ukuthi umelusi wazama ukwenza isiphiwo sakhe sibukeke sengathi sasinesithunzi nolunye uhlobo lwecebo lokuphamba lomlimbo oshibhile. Wayazi ukuthi kwakuyimibhalo ngoba wawuyiphimbo likaNkulunkulu elamtshela. Futhi wama wagxila. Futhi ufuna nina ukunazisa ukuthi wase kukudala emva kwalokho. Kodwa uNkulunkulu waligcina izwi lakhe. Wayesembuyisela ngqo endaweni kuya lapho ayethe uyofika khona nabantwana bakwa-Israyeli. Mose yedwa ufakazi ovikelayo akabize omunye ufakazi futhi sizobiza uJoshua. UJoshua unobufakazi obumangalisayo lapha athanda ukubunikeza. Athulisa abantu washo ngenkathi uMose ebizela ngaphandle oyedwa ovela kuwo onke amahlelo ukuba abathumele ezweni elithenjisiweyo ukuyathola ukuthi ngabe izwe lalikhona ngempela noma cha. Babekade bekutsheliwe nje lokho ngokukholwa babehambe baze bafika. Lapho ngakho Mose wathenzela ngaphandle iPresbyterian iLuthela iPentecostal nawo onke wakhiphela ngaphandle omunye wabo ngamunye wayesebawezela ezweni elitshenjisiwe futhi ngenkathi ababili babo sebenyuka nobufakazi obubonakalayo niyazi ukuthi kwenzekani na lonke iqembu liqala ukungabaza ngenkathi bebone abaphikisana nabo ukuthi babebakhulu kakhulu olunye uhlangothi lwalulukhulu kakhulu. Ngani bathi zibukeke zifana nezintethe enhlohlakothini lwabo lawo ma-Amaleki na namaheti kanjalo njalo wayesesho ukuthi thina ngani sibukeka njengezintethe ezingeke sakwenza. UJoshua ufuna ukufakaza ngabajulisa abantu wathi thulani eKadeshi Barinea isihlalo sokwahlulela. Wathi thulani lonke nginelathela kwenu lelizwi kini uNkulunkulu wasitshela ezansi ngaleya ngoMose nango noma ngoAbrahama ukuthi lelizwe lalingelethu. Wathi umenzeka umlilo phakathi kwethu yakhuluma kumprofethi wethu lapha esihlahlele sikuthayo futhi yokushiwo yilo mprofethu bekuyiqiniso futhi uNkulunkulu wasitshela ukuthi wayesevele sinike lona izwe singaphezu kwamandla ngoba zilide ngoba selivele lingelethu. Wathi ngabathulisa abantu futhi ngabathulisa. Kodwa niyazi ukuthini kwakusemva kweminyaka engamashumi amane kamuva ngaphambi kokuba balidle izwe babesohambweni cishe ngezinsuku ezimbili kuphela ukusuka eKadeshi babeyobe sebewelele ezweni elithenjisiwe. Ingabe ngime lapho mzuzu na nina ma-Presbyterian nama-Methodist nama-Baptist noma nina ma-Pentecostal iminyaka engamashumi amahlanu edlule sasiyobe sisezweni elithenjisiwe kodwa laqophisana nenza izinhlangano ezivela hlangothini olulodwa nalena ithola lena nalena futhi ithola lena isambulo esisha sikundleni sokulandela izwi futhi manje sesibe namashumi amahlanu eminyaka ngakulolu hlangothi zithembiso ezigcwele. Kodwa kumlani kwakuyiminyaka engamashumi amane kodwa uJoshua ufuna nonke nazi ukuthi uNkulunkulu waligcina izwi lakhe ngesizukulwane esishasha walidle izwe lithenjisiwe njengoba lethenjiswa nje ngoba wabathulisa abantu ezwini likaNkulunkulu ukuba abazise ukuthi uNkulunkulu wenze isithembiso ukuthi lo mprofethu ababemlandela wayengezuye umprofethi wamanga ngoba izinto ayezenza kwakuhambisana ncamashini mbhalo. Kule ndaba ukuthi uFaro wayesho kanjani ngamanga ukuthi kwakuyikho ukuthi bazama kanjani abalumbi ukuba bathi kwakuyikho ukuthi babengayenza kanjani into efanayo futhi wonke umuntu wenza into efanayo. Futhi uJoshua ufuna nazi ukuthi kwakukhona indoda phakathi lapho efuna ukwenza inhlangano ngabo. igama layo kwakungutatani futhi yena nokora futhi basukuma futhi bathi kunamanye amadoda angcwele kunawe uNkulunkulu akasebenzani namaqembu ngabantu kamunye ngeke uququke uNkulunkulu akwenzayo ekuqaleni uzofanele ahlale njalo eyini lowo ofanayo lapha bukani zinqumo zokuqala zikaNkulunkulu zavuba sindiza umuntu zazingokucitheka kwegazi salonge nakudlala akukaze kuguquke uNkulunkulu akaguquki neze sizame ukubakhela amadolobha sizame ukwakha imibhoshongo sizame ukubafundisa imfundo sizame ukubahlela futhi siqhela kakhulu ngaso sonke isikhathi indawo yalo kuphela umuntu engahlanganyela kuyo leyo ingaphansi kwegazi elichithekile lalowo ongenakucala yileyo ndlela kuphela siyoke size sikukholwe ngayo indlela kuphela esingabuthana ndawonye kuyo ingaphansi kwegazi elichithekile longenakucala uNkulunkulu akayiguquli neze indlela yakhe uNkulunkulu akukho sikhathi lapho ake akangasebenzani nomuntu oyedwa ngamunye akayikukusindisa ngoba uyi-Methodist noma ngoba uyi-Pentecostal uyokusindisa njengomuntu ngamunye hhayi njengeqembu akakwenzi neze lokho usindisa abantu ngamunye oyedwa umuntu oyedwa nje asebenzane naye umose wakhala phambi kwenkosi nenkosi yathi zahlukanise mose ngakubiza nalo mlayezo futhi wadedele izwe libe gwinye bonke ngakho uJoshua ufune nikuqonde lokho futhi manje emva kokwehla kukaJoshua sizobiza omunye ofakazi ngokukhulu kushesha ukuze singathathi isikhathi eside kakhulu ngifuna ukubiza u-Isaya bengingabiza amakhulu kodwa ngizobiza nje la aba futhi abanganga babili bese ke ngiyayeka Isaya umprofeti wathi ngosuku lwami inkosi yangiqinisekisa njengomprofeti wayo futhi siyazi ukuthi izwi liza kumprofeti bese kuthi ke yonke into engiyishilo uNkulunkulu wayihlonipha futhi wayenza yafezeka kusukela ngisekumfanyana ngakhula yonke into eyashiwo iyafezeka ngaqinisekiswa phakathi kwabantu njengomprofeti bese kuthi ke kwalokhu uNkulunkulu unginika into engubuthi edenga kakhulu kuyisho engakicabanga ngayo wathi intombi yakukhulelwa ngizomnika isibonakaliso esikhulu ngizokunika u-Israyeli nezwe isibonakaliso esikhulu bafune izibonakaliso ngakho ngizobanika isibonakaliso esikhulu intombi yakukhulelwa futhi mina ngingumprofethi oqinisekisiweyo ngenza into engubudedengu obungaka njengaleyo kodwa ngiyazi ukuthi kwakuyiphimbo likaNkulunkulu futhi niyazi ngakho usho lokho u-Isaya angahle afakaze enkantolo kule ntambama futhi asho lokho ukuthi cishe impela zonke izintombi ezazikhona kwa-Israyeli zalungiselela ngezingubo zengane ngoba yayizoba yintombazane yayizoba nayo kunjalo yayizoba yintombi zonke zalungiselela futhi enye yazo yayazi ngenyanga ezayo yayizokhulela ngentombi yayizoba yintombi ekhulelwayo ngoba u-Isaya umprofethi wayengumprofethi oqinisekisiwe noma yini eyisho egameni lenkosi yafezeka futhi manje uthi intombi izokhulelwa nabesifazane bathatha amantombi zana abancane indodakazi yami iyoba yileyo umunye lokhu enze iyoba ngeyaleli qembu iyoba ngeyaleli qembu iyoba ngeyalela qembu wonke lawa wona wonke amadodakazi abo yayizoba nalengane ngoba umprofeti wathi kwakuyiyo futhi leso sizukulwane sadlula u-Isaya wafa isithembiso sifezekanga kodwa iminyaka engamakhulu eyisishiyagalombili kamuva uNkulunkulu akashanga ukuthi intombi iyakukhulelwa nini wavele wathi nje iyakukhulelwa ufuna nazi lokho ukuthi uNkulunkulu akazange asho ukuthi kulesi sizukulwane noma ngalesi sikhathi noma isikhathi esithize noma into ethize le ntombi iyakukhulelwa wavele wathi nje intombi iyakukhulelwa
It was 800 years later, but that virgin conceived. See? God keeps his word. Do you believe that?
Kaba iminyaka engamakhulu isishiyagalombili kamuva kodwa leyo ntombi iyakhulelwa niyabona uNkulunkulu uyaligcina izwi lakhe niyakukholwa lokho na noma yisiphi isikhathi sakhe ukuba kwenze manje bengingabiza zonke izinhlobo zofakazi abavikelayo lapha nofakazi ovikelayo njalo ukuba anikeze ubufakazi bengingabiza abantu bephuma lapha kodwa uma lenkantolo izongixolela ngaba lenhlanhla yokuba ngufakazi olandelayo na Ngizokukhuluma ngoMose nento ethize iyenzeka emuva lapho noma into ethize iyenzeka eminyakeni ngamashumi amahlane yadlula noma into ethize iyenzeka iminyaka eyikhulu edlula noma iminyaka engamakhulu amahlane edlula ngizokhuluma ngento ethize iyenzeka manje.
I believe and I want to be the next witness.
Ngifuna ngiyakhole. Futhi ngifuna kuba ngufakazi olandelayo ukufakaza namhlanje ukuthi izwi likaNkuluNkulu elithenjiselwe lolu suku. Hayi izinsuku zikaMose, hayi usuku lwabafundi, hayi usuku lukaLuther, hayi usuku lwePentecost, hayi usuku lweMethodist, kodwa lolu suku ngifuna ukunikeza ubufakazi kule bhokisini. Futhi uma nizoxolela lento eqondene nomuntu siku sakhe ngoba kuzofanele kube ngufakazi oqondene ngqo futhi bufanele bube iqiniso ngoba ngiyazi ukuthi ubani esimvikelayo futhi yena uzokwazi ukuthi kuyiqiniso noma cha.
I believe that we're living in the last days.
Ngikholwa ukuthi siphila ezinsukwini zokugcina nomlayezo wolunye usuku awuzukulufitha lolu suku ngeke kuzofanele kube ngumlayezo namhlanje. Hayi ukuthi wawungowe eminyaka eyishumi edlule umlayezo walelihora umlayezo walesi sizukulwane izwi liyawukhuluma manje-ke uma izwi lethembisa kuzofanele kube nento ethize eliqinisekisayo futhi yileso sizathu behluleka kwemukela ujesu ngenkathi eqala kufika phezu komhlaba yingoba babephila phansi kwesiko futhi ujesu wabatshela wathi dlulani imibhalo ifakaza ngami bathi singabafundi bakamose thina wathi kuba beningaba futhi bakamose beniyakungikhola mina ngokuba umose waloba ngami bukani embhalweni nalawa izimpumputhe amadoda amasiko noko amadoda alungileyo amadoda angcwele akekho wayengawakhombe isici ayengabapristi ayephila isibonelo ayengamadoda owawungeke wakhombe isici ngoba uma ukwenzile ayengakhandwa ngamandla ayengamadoda alungileyo ayebophezelekile kuba abengama madoda alungileyo ngomthetho futhi akhulisa kusukela esizukulwaneni kuya esizukulwaneni amadodana awo namadodana angabazukulu namadodana angabazukulwane wonke ayefanele abe ngabapristi abalevi futhi nokho amadoda kulezo zikhungo zokuqeqesha ayengazi lutho lunye kodwa ikhwalithi nebhayibheli futhi ayebubutheke kakhulu ehluleka kumbona. Kungenzeka yini ukuthi singena kulokho futhi na? Kumbulani umbhalo ofanayo wathi siyongena kunjalo impela. Wathi siyakwenza. Manje njengokufakaza obuqondene nomuntu siqu sakhe ngezinye izikhathi zijola izinto zibekwe kanjalo ndawonye ukuthi siba nesitashi kakhulu kulokhu ukuthi lesi zivumokholo lena yinto esifanele siyenze size sikugeje ngamamayela izigidi futhi ngicabangele kutheni sizokwenza into efanayo ngoba umbhalo wathi siyokwenza. Manje njengento eqondene nomuntu siqu sakhe kodwa ingabonisi ngithemba ukuthi yingoba nje isebhokisini lofakazi kule nkantolo ngikholwa ukuthi sisehoreni lokufika kwenkozi ngikholwa ukuthi lokhu ukuzamazama komhlaba okuningi nezinto esinazo lenyanga abo phezulu lapha ekuhloleni nezinto babukela lenyanga itshaza ukubheduka okubukeka kusagazi kwingaphakathi layo ujesu wathi inyanga iyakuphenduka igazi futhi kuya kuba khona ukuzamazama komhlaba okuningi umhlaba wonke jikelele ngalezo izinsuku ngaphambi kokufika kwakhe washo yena ukuthi usuku luyobe luhlezi ngayo impela nje indlela oluyiyo futhi ngiyakholwa nkantolo ngifuna kusho into ethize kini kule ntambama ukuthi ngibona into eyodwa emphembelelayo ekufikeni khona manje ukuthi izwe ukuba benginesikhathi bengingakufakazisa kini lihlezi ngokupheleleyo ngisho nangamagama nesikhundla indlela elifanele lihlale ngayo uma efika. Inini hora na angaza ngeke waziyo kodwa wathi nxa sekufezeka lezi ibhekani phezulu. U-Israyeli usekhaya lakhe lendabuko yonke into ihlezi nje ngakho impela yokufika kwakhe. Manje ngenkathi ngiseyinganyana abantu bakithi kusobala bengabesizukulwana sama-Irish mhlawumpe phambilini sasiyikatolika kodwa ubaba wami nomama babengasondi nhlobo. Ikhali ncane lasezintabeni hendle sifundazweni saseKentucky ngokunye ukusa ngoApreli zizithupha ngo-1909 endlwaneni yendala eyayingenawo ngisho amafastela kuyo ukufana nomnyango omncane nje wawuhamba kungenisa kukhanya ngenkathi iNkosi uJesu ngivumela ukuba ngiyize emhlabeni ngizibulo likamama nobaba yena eneshumi nanhlanu ubabayi wami neshumi nesishiyagalombili nasotshanini bomile obuncane bokumboza umatilasi ngiqakeleni nabantu khona lapha nazi neze ukuthi babuyini utshani obomile bokumboza umatilasi kodwa thina bangaki abake bazi ukuthi babuyini utshani obomile bokumboza umatilasi na awu ningabakuyiphi ingxenye yeKentucky na niyabo ngakho manje ke utshani obomile bokumboza umatilasi utshanini obomile obuncane bokumboza umatilasi nephilo lamakhoba lowo mbhedo wodwa emncane ekamelweni ikamelwane lilodwa nekhishi elincane kwakuthi nje akube yonke into ndawonye yayingebe amafiti angamashumi amabili ngakho konke indlwane endala encane yezinkodo lingekho nhlobo iphansi itafula lenziwe ngesiqu futhi lapho kulelo kamelo elincane ngenkathi ujesu kristu engivumela ukuba ngize emhlabeni ngingasho lokhu kuphela ngobufakazi babazali bami owayengesuyo kolwayo kodwa babengenazi bani njengoba sinazo lapha kungekho ngisho nelambu lamafutha amahle angazi noma senake nalazi ilambu likagrisi ukuthi laliyini noma qha uthatha amafutha engulube bese wafaka ekanini bese ufaka uphiso omncane weflanela kulo bese uyalikhanyisa liyovutha ukukhanya lokho kusesekuseni ekuseni kwakungeke kukhombise ukukhanya kwenele okwenza umama bone ukuthi ngangiyini noma ngangibukeka nginjani base bevula leli fastela elincane eceleni ngasempumalanga ngokuba ezinye izinyoni amarobhini yayihlezi ezihlahleni phandle lapho ikhala lapho kusa ngelesihlanu ngqo futhi ngenkathi bevula ifastela insika yomlilo ukukhanya kweza kuhamba ngefastela kwase kufika kwasekulenga phezu kombhedo omncane Mama wamothe ziluka umbelethisi wayelapho sasingena dokotela nombelethisi wayelapho bayengazi ukuthi kwakuyini Uje mabini amabili emva kwalokho ngathwalwa ngayiswa ebandleni elincane lebaptisti lalibizwa ngeOpuzam Kingdom umfundisi wangikona ngezingalo zakhe wayesenginikele kuNkulunkulu abantu basezintabeni babengazi ukuthi bazocabangani ngalokho bona babatshela bacabanga ukuthi mhlawumbe umama wayephambene ikhanda nje noma nje wacabanga lokho inyaka emithathu kamuva siza eIndiana nobaba wathola umsebenzi engumgibeli ufundisa ashiyenzela abaqaphi bamaplaza zikomo nabalimi kanjalo njalo uphumela lapho efundisa amanye amakhono okusebenza esiceli yesigama lingu OH Wathen wakhe uthika pike ungumnikazi omkhulu wecolonels kanti futhi ne-RE Wathen's Destinary nabo bonke Louisville no-OH no-RE ubabayi wayefundisela amahhashi agijelwayo wayesilimala-ke wayesihamba eyoba ngumshayeli wakhe wangasese futhi sekineminyaka cishe isikhombisa kudala ngangena esikoleni futhi ngomunye uSeptemba ntambama ngiyakuzonda kukusho lokhu kodwa ngisebhokisini lofakazi baba wami engum-Irish ngempela uKentucky wokuqina wayezenzela uphuzo lwakhe uqobo futhi ngangithutha amanzi ngiwayisa kulo mshini omncane wotshwala enawo futhi ngangingenakuya ukuyodoba kwingemuva lesiziba ngangikhala ngithutha amanzi cishe ibanga lendlu ukusuka endlini yokukhweza izimpahla lapho amahhashi ayehlala khona futhi ngangithutha amanzi lapho futhi nginyuke ukuba ngipholise okhoyela lo mshini wotshwala ngalobo busuku ngahlala phansi phansi kwesihlahla somphophula esimhlophe futhi ngangikhala ubuso obuncane obungcolile izinwele zilenga ihleza lombila phansi kozwane lami ngiluvekela kolwaba yisijuqu esikhulu niyazi ngilokhu ngihamba kanjalo ngivela esikoleni bonke abanye abafana wayephandle esizibeni esidala esingu-ayisi bedoba ngangihlezi lapho ngikhala ngacabanga kungani ngidingeke ukuba ngenze lokhu na bona abanye abantwana abakwenzi lokho futhi kwakuyikho umsindo wafika kulezo zihlahla njengomoya ovunguzayo uphenduka njengesivunguvungu ngase ngisukuma ngase ngibheka ngemuva futhi ngisebhokisini lofakazi khumbulani ukho nephimbe lakhuluma livela kulezo lathi ungalokothi ubheme noma uphuze noma ungcelise umzimba wakho kunomsebenzi wakho ozowenza uma usukulile kwangethusa kwathi akuphume kuphila kimi ngase ngiqhubeka izinto ziqala ukwenzeka izinto ziqala kuprofetha futhi zenzeka futhi manje ngenkathi ngisengumfanyana ngaleyo nkathi cishe iminyaka yesikhombisa kudala manje-ke cishe iminyaka eyishumi nesikhombisa emva kwalokho ngase ngibe ngumfundisi umshumayeli oyibhaptisti we-missionary baptist church udokotela Roy E. Davis wangigcoba njengomunye wabelusi bendawo unginika amalungelo ngaleyo nkathi ngohulumeni ukuba ngishadise ngincwabe ngibhabhathize kanjalo njalo ne-missionary baptist church yasha engangingumsizi kamelusi ngesikhathi nomnumzane davis ubuyela etexas owayengowasezintabeni i-davis futhi ezansi eduze kwase-vernon etexas yilapho bavela khona futhi ngakho esahambile ngaqala ukuphatha ibandla ngathola ithende ngase ngiqala ukushumayela edolobheni futhi umfana ongumshumayeli nje futhi nganginenkonzo yobhabhathizo ezansi emfuleni ngo-1933 phakathi nojoni cishe ziyishumi nezithupha noma ishumi nesishiyagalombili zikajuni futhi ngimi phandle lapho kwakukade kushisa kakhulu amaviki kwakukade sekube ngamaviki amabili noma amathathu kungekho mvula nezwe lalilanguka cishe futhi kwakukhona ngicakele lapha kubantu abayizinkulungwane eziyisikhombisa noma eziyisishiyagalombili onqenqemeni ngase ngiphumele emanzini nophendukile weshumi nesikhombisa ukuba ngibhabhathize futhi ngenkathi ngibhabhathiza ngaqala ukubhabhathiza ngathi njengoba ngikubhabhathiza ngamanzi kwangathi inkosi ujesu ngenkathi ngisho lokho into ethize yangishaya yase ithi ibheka phezulu futhi lapho ngiphenduka ukuba ngibheke emva kwesikhathi sesithathu yakusho indawo cishe izikwele esingamafidi eyishumi nanhlanu yayiqungeka iyaphansi naphezulu kulezo zibhakabhake zisathusi esezansi lapho kwavele leyo nsika yokukhanya efanayo engenayo ngenkathi ngiseyinganyana eyakhuluma kimi esihlahleni esivuthayo noma isihlahla emuva lapho ngalolo suku futhi kufika kulezo zihlahla futhi kufika kwalenga lapho kukhona izinkulungwane zabantu maphephandaba ayekuqukethe esizweni sonke wayothi nguwe Canada sinazo iziqephu ezisikiwe ukukhanya okuyinkinga kubonakala phezu komfundiso ibhaptisti wendawo esashumayela noma ebhaphathiza nalelo phimbo lehla laselithi njengojohane umbhaphathizi wathunywa kubandulela kufika kokuqala kukaKristu kanjalo nomlayezo wakho uyokwandulela ukufika kwesibili kukaKristu kwakungaba kanjani kanjalo na kwakungaba kanjani kanjalo na kwakubukeka sengathi kwakungenakwenzeka manje-ke ngenkathi likhuluma izinsuku ezimbalwa kusuka kulokho lase lisho futhi ngiqala kubona lemibono nezinto ezazenzeka njalo kwakungesabiza abazalwane bami bathi kimi bathi lokho ngokukadevela abazalwane bami baptist bathi lokho ngokukadevela ngathi niyazi ngisuke ngimile nje futhi ngathi into yokuqala niyazi kuyongena njengesiyezi njengaza noma yini ethize ngathi ngibone izinto ezenzeka njalo wangitshela iminyaka engamashumi amabili nambili ngaphambi kokuba lelo bridge linqamule lapho ukuthi lalinqamule lizwe liyofikaphi ukuthi liyonqamula nini nokuthi mangaka amadoda ayeza lahlekelwa yizimpilo zawo futhi kwakungokuphelele ngase sonke isikhathi kwase kuthi-ke abanye babo bathi lokho kudevele ngase ngisuka ngase ngiqala ukukhala nokukhuleka ngobunye busuku bathi nkosi ujesu uyayazi inhliziyo yami ngiyakuthanda mangife ungangivumeli ngibe nanoma yini udevele ukuba azihlanganise nganoma yini nami ngiqoka ukufa kunoma ngibe ngufakazi wamanga wakho futhi kwakungalezo sikhathi ngenkathi lokhu kukhanya kubuye futhi kwase kungikhombisa umbhalo ukuthi ngalolu suku le nto ifanele ukwenzeka nakho kulele khona lapha embhalweni manje sekube iminyaka engamashumi amathathu kusukela ngalezo sikhathi kodwa ngikufakazi ukuthi yimqiniso ngingufakazi walezi zinto ukuthi yiqiniso. Futhi ake ngina nakize lo mshushisi ophubutheke ngokombhalo manje. Lokhu kuzozwakala kwinsini ophubutheke ngokombhalo. Lo mshushisi unjalo. Lokho encwadini kaLuka ngcwele isahluko seshumi nesikhombisa nevesi lamashumi amathathu. UJesu wathi njengoba kwenzeka emihleni yaseSodoma. Manje levule kwazi ukuthi kukuphi lapho lona kungumuntu ukuthi kuyena izolo namuhle naphakade na nifune kwazi lapho izibazi zezipikili nemilobo nezinto na noma yimuphi umzenziso bengakwenza lokho. Ukuphila kukaKristu kubuya ngesimo sikamoya ongcwele, hayi isibazi sezipikili. Umzimba wangempela hlezi ngakwenza kudle sikaNkulunkulu kwenza izincuselo, kodwa umoya ongcwele uzele ukuze oqhuba umsebenzi wakhe. Ngifuna nazi kuJohane ongcwele ishumi nane isihlanu uJesu wathi yokholwa yimi imisebenzi engiyenzayo mina nayo iyakuyenza. Ngifuna futhi nazi ukuthi uJohane eseshumi nane noma isahluko seshumi nanhlanu siyasho ukuthi mina ngingumvini nina ningamakatsha futhi amakatsha angathela kanjani noma yiluphi olunye uhlobo lokuphila noma isithelo kunalezo esasisemvinini na? Ningasho kanjani ninabantu ukuthi unyaka wabapostoli wanqamuka na? Nikutshelaphi na? Ungaphuma kanjani umvini bese uthela namhlanje? Ungaphuma bese uthela i-olinji nalolu suku luthela ithanga na? Ubungadingeka ushintshe kuphila kwawo. Futhi kumalaki isahluko sesithathu uNkulunkulu wathi nginguNkulunkulu futhi angiguquki. Hhayi yikho ngaleyo nkathi uyikho namhlanje futhi wayelokhu ekhona njalo futhi uyohlala ekhona njalo. Ngifuna ukunibiza ninake ukuthi umshushisi uzama ukunitshela ukuthi wathi ngangikhona noma ngiyabakhona kodwa kuyiphutha. Wathi nginguyena izolo namuhle naphakade. Lo mshushisi ulihumusha ngokungaziko izwi. Ngikathi uJesu ethi uma abafundi bakhe kuba baye ezendonke, uMarko washumi nesithupha lapha, nokushumayela ivangeli kukho konke kudaliweyo, kuze kufikephi na? Lonke izwe aligazi lifinyelele kulo, konke kudaliweyo aligazi lifinyelele kulo. Hambani niyezweni lonke futhi lishumayele ivangeli kukho konke kudaliweyo. Okholwayo babhaptizwe uyakusindiswa, ongakholwa uyakulahlwa. Nalezi zibonakaliso ziyakubalandela kuze kukube sekuphelele kwezwe. Baya kubeka izandla phezu kwabagulayo futhi baya kusinda. Ngifuna nazi ukuthi uPetru ngosuku lwePentekoste owaye nezihluthulela kuwo umbuso ngenkathi esukuma ezenzweni isibili amashumi amathathu nesishiyagalombili wathi uphendukani lowo nalowo nibhabhathize egameni likaJesu Kristu ukukuthethelelwa kwezono zenu futhi niyakwamukela iziphiwo zikamoya ongcwele ngokuba isithembiso ngesende sabantwana benu nesabo bonke abakude ngisho nabaningi inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza. Wangabwanini unyaka wabapostoli na? Nako kujunge ezweni lonke kukho konke kudaliweyo nawo wonke okholwayo. Ngifuna inkantoli kuqonde lokho ukuthi lezo yisithabiso sikaNkulunkulu. Ngifuna ukuthi niqonde lo mpumushi oyimpumputhe kubantu akawuqonde umbhalo. Wathi lapha kuMarko isahluko seshumi nesikhombisa nevesi lamashumi amathathu wathi njengoba kwenzeka emihleni yaseSodoma. Manje buyelani muva uJesu wayibhekise kuGenesis ofanayo sibhekisa kuye. Nemihla yaseSodoma kuya kuba njalo kufikeni kwendodana yomuntu. Manje buyelani muva futhi nibuka ukuthi kwakunjani ngemihla yaseSodoma bese ke nibone ukuthi sikuphi futhi nibone ukuthi yini efanele yenzeke manje. Ngemihla yaseSodoma lapho uAbrahama wayengumfanekiso thina sifile kuphela kuKristu. Sithatha inzalo kaAbrahama futhi siyizindlalifa kanye naye ngokwezithembiso. Noma imuphi wena enkatolo kule ntambami uyakwazi lokho. Bekisisani uAbraham wemukela zonke izinhlobo zezibonakaliso yonke into kusukela kuNkulunkulu ongaphezu kwemvelo ngesimo sokukhanya uhamba phakathi komhlatshelo wamemukela ngephimbo kanjalo njalo. Kodwa izibonakaliso sokugcina uAbraham asemukela phezu kwequma eSodoma ngaphambi nje kokuba izwe labezizwe liphuthise kwakunguNkulunkulu uqobo lwakhe ngesimo sesidalwa sokumuntu. Niyaqonda inkantolo na? Kukhona izithunywa ezintathu ezinyukela kuye, izithunywa ezintathu futhi waphuma ukuyozihlangabeza ezimbili zazo, u-Oral Roberts no-Billy Graham. Besimanje ehlela eSodoma futhi ushumayela evangeli, base bebaphuphuthekisa ngevangeli labo. Kodwa lesi sahlala emuva lapho, esidla inyama yethole, zaphuza ubisi oluphuma enkomazini futhi zidla isinkwa, no-Abrahama wakheza izinyawo zazo futhi zahlala lapho. Indoda futhi zathi, manje khumbulani igama lakhe lalikade lingu-Abrahama usuku ngaphambi kwalokho, futhi wayeseshintshwe waba ngu-Abrahama, noSarayi wayeseshintshwe waba nguSara. Futhi sibhekisiseni ukuthi zithini, uphi umngako uSara na? S-A-R-A, Abrahama, A-B-R-A-H-A-M-A, uphi umngako uSara na? Wathi usethendeni emva kwakho, wayengakaphumi njengabesifazane namhlanje bafanele baziveze bona, kodwa yena wayesethendeni ngemuva. Sathi, ngizokuvakashela ngokwesikhathi sokuphila. NoSara wakungabazi enhliziyweni yakhe, futhi wathi phakathi kwenhliziyo yakhe, lezi zinto zingeke zenzeke, ngoba niyabo, njengoba ubudlelwane bomndeni base bukude nabo, wayeneminyaka eyikhulu ubudala, kanti yena wayenamashumi esishiyagalolunye. Wathi, mina ngibe nenjabulo nenkosi yami nayo isigugile futhi phandle lapho na? Bekungenzeka kanjani na? Nale ndoda ifulathele ithende yathi, ungabazelani uSara ethi lezi zinto zingenzeke? U-Abrahama wayibiza ngo-Elohim. Uma noma ubani azi ukuthi kusho ukuthini ukuthi Elohim onele konke, uNkulunkulu somandla oqobo lwakhe wabonakaliswa enyameni. Wambiza kanjani u-Abrahama ngalokho na? Ngoba ubone ukuthi leyo ndoda yayiyizwe. Manje amaefere sahluza sine nevesi leshumi nambili athi, izwi likaNkulunkulu libugali kunenkembe sikanhlangothi zombili elehlulela imicabango nezizindlu zenhliziyo. Futhi ngenkathi uJesu afika futhi wenza leso simangaliso ngokwehlulela imicabango yabo owawusenhlizweni yabo, bambiza ngoBhelizebhule. Kodwa izwi labo baprofethi njalo lalikwazi ukusho kungakenzeki nokubona kufihlakele. Lelo yizwi lalolo suku lokho kwabakhomba njengabaprofethi. Futhi kubulani wathembisa ukuthi izwe lalizoba kuleso simo, futhi babezokwemukela leso sibonakaliso futhi ngaphambi kufika kwakhe. Manje qabelani kuLuka ishumi nesikhombisa lapha, wathi njengoba kwenzeka emihleni yaseSodoma, yakuba njalo kufikeni kwendodana yomuntu, lapho indodana yomuntu yembulwa khona. Nizongiyicalela ngomunye umzuzu, ake ngivule enye into kini lapha umzuzu njenkantala na? Nizongivumela kulokhu njengoba ngingufakazi na? Iqaphelile lapha na? Akazange athi lapho indodana kaNkulunkulu yembulwa, wathi indodana yomuntu. UJesu ufika neziqa zintathu. Ndodana yomuntu, ndodana kaDavide, ndodana kaNkulunkulu, wonke ngumuntu ofanayo. Lokho kufana noziqu zintathu nje, yise indodana, umoya ongcwele, hhayi uNkulunkulu abathathu, umuntu oyedwa, izingxenye ezintathu ezingahlukaniseki zikaNkulunkulu. Manje niyabo, njengoba nami ngingumuntu omthathu nje, ngingumyeni kumngami, indodakazini yami ehlezi lapha ngingubabayo, indodana yami ngumzukulu ehlezi lapho ngingumkhulu. Manje umngami unokungibiza kuphela njengomyeni wakhe, indodakazi yami lapha ngeke ithi myeni ngoba ingumntanami. Indodana yami ngumzukulu ngeke ingibize ngobabayi, kunjalo. Ayinakho ukungibiza ngobabayi, ngase ngibize ngalokho, kodwa kunjalo. Indodana engumzukulu wami, nokho ngingumuntu ofanayo. uNkulunkulu ezembula ivehili, ezileta yena phansi ukuze abe yi, wayengaphezulu ensikeni yomlilo, wayeseke bonakaliswa endodaneni yakhe, uJesu Kristu, futhi manje wembulwe kithi ngomoya ongcwele. Kusizani ngenkathi efika, niyazi ukuthi ndodana yomuntu kuchaza ukuthini na? Bukani kuHezekiyeli isahluko sesibili, futhi nizothola uHezekiyeli isahluko sesibili elokuqala. UJehova qobo lakhe wabiza uHezekiyeli umprofethi ngokuthi ndodana yomuntu, wabiza bonke abaprofethi ngokuthi ndodana yomuntu. Futhi kungani pho uJesu azibize yena uqobo ngendodana yomuntu na? Ngoba wayefanele afike ngendlela abaprofethi abathi uyofika ngayo. Mose kuDeuteronomy ishumi nesishiyagalombili ishumi nanhlanu wathi, inkosi uNkulunkulu wenu iyakuvuza umprofethi onjengami, futhi ufikele kuzembula yelo qobo enzaleni yemvelo ka-Abrahama njengendodana yomuntu, futhi bakubize ngomsabazi kaDevil. Yenza njalo nenzalo yobukhosi lokho kuzwakala kunendluzula kodwa kuyaqondisa futhi uthanda inzalo yobukhosi namhlanje yenza into efanayo bazama ukubiza ngokufunda emqondo noma udevelopize indoda nomuntu Kristu lokho kukuKristu kuHezekeli uKristu kuMose uKristu kuDavide wayengukujesu onguyena ezalwa namuhle naphakade ini izwi libonakaliswa ngalabo baprofethi ulaleleni nkantolo ngaphambi kokuba nenze isinqumo senu izwi lize kumprofethi ujesu washo ukuthi umthetho wakini uthi owenu ukuthi labo izwi lenkosi eliza kubo ngonkulunkulu nojesu wavuma ukuthi babe ngonkulunkulu Wathi madeke uma ningababiza futhi nibaqonde umthetho wakini nje ngonkulunkulu izwe lenkosi eliza kubo abaprofeti nizongilahla kanjani uma ngithi ngindodala kankulunkulu na kanti uyize liqinisekisiwe lalolo hora Wathi babekhona abaprofeti futhi nandi izwi lalisekugcwaleni futhi noma kunjalo abalikholwanga ngoba babenesivumo kholo sabo nesiko labo lisizani manje kantolo kaphambi kokuba nenze isinqumo senu ake sithi nje kuqhubeka kancane bekusizani ndede namuntu bayibiza ngodevele kodwa babefuna kuyenza inkosi niyazi ngephoqo bukani ngekati uBhatimeyo ibubuthi igijima emva kwayo wathi ndodana kaDavide hawukela Chola akucelayo kodwa ke kanti wasifazane waseSirofenike umbheki owezizwe wagijima emva kwayo wayesethi indodana kaDavide ayizange iphakamise ngisho lekhanda layo wayengenako ukuyibiza ngendodana kaDavide yayingesiyo indodana kaDavide kuya kodwa ke kanti yathi indodana kaNkulunkulu noma nkosi okuyindodana kaNkulunkulu wakuthola engucelile yabo abezizwe akanako ukuyibiza njengendodana kaDavide yayiyinkosi ingumbusi kithi kuli ngenkathi sembuleyo loqobo njengendodana yomuntu njengoba umbhalo uthi yayizokwenza qhawe umnumzane balenqaba yayingemprofethi babengenako likho Kholwa babekade bengenaye oyedwa amakhulu eminyaka futhi bayikholwanga ukuthi ngumprofeti ngenkathi Jesu sifazana umncane mayelana nokuthi ayemangaka amadoda ayinawo naye ekuleso simo wayemisela ukuphila wathi inkosi ngiyabona ukuthi ngumprofeti wena ngiyazi ukuthi nxa uMesiya efika kade singenaye umprofeti amakhulu eminyaka kodwa ngiyazi nxa efika yilezo sibonakaliso ayosenza ngoba uyoba yizwi uyakwazi kusenhlizweni yami wayinguye okhuluma kuwe nobufakazi bakhe abangela kuba wonke umuzi ukuba uze kuKristu kunjalo bonke bakholwa manje bukani njengendodana kaDavide waye kanye nomJuda kodwa indodana kaNkulunkulu manje bukani indodana yomuntu umprofeti niyabo indodana kaDavide inkosi abamazisanga ngokuthi unguprofeti babefuna ukumenza inkosi babefuna ukukhululwa bakhishwe phansi kombuso wamaRoma kodwa manje ke onyakelwe bandla ubizwa ngendodana kaNkulunkulu manje noma ubani uyazi ukuthi uNkulunkulu ungumoya kunjalo na
And the Holy Ghost is the Son of God.
Ngimoya ngalo indlela kaNkulunkulu. Ungaphezulu kwemvelo. Ngilele umuntu, wakungumprofeti, umuntu uDavide wayenkosi, kodwa uNkulunkulu ungumoya, futhi enyakelwe ebandla, wembulwa njengendodana kaNkulunkulu. Siyakukholwa lokho. Anikholwa ukuthi indodana kaNkulunkulu nilahlekile. Uyindodana kaNkulunkulu onyakelwe ebandla. Kodwa ngifakazelene, unyaka webandla wasikhombisa kungunyaka webandla waseLaodikeya. Awu, besingavuma ukuthi lona ngunyaka waseLaodikeya na?
Remember
Kumbulani, yena izwi lakhishwa ebandleni. Kunjalo na? Wakhishwa ebandleni. Futhi wengaphandle zama kubuya ngene, ngimi futhi ngingongqotha eminyango. Futhi wena uthi ngicebile futhi kangizwele lutho kanti kawazi ukuthi ngokuhawukele ophuphuthekile uhamba zonusizi kanti kawazi wayengaphandle izwi yini na amasiko yethu iMethodist yethu iBaptist iPresbyterian amasiko ePentecostal enqabe izwi futhi angebe nobambizwane ndawo wonke umuntu usuza izandla kulo futhi ufuna kulibiza ngomoya omubi futhi niyaqonda yini ukuthi uJesu washo ngezinsuku zokugcina ngaphambi kokufika kwezikhathi zokuphela ukuthi uyakwembulwa futhi njengendodana yomuntu hayi indodana kaNkulunkulu Lokho kugcwalisa mana kwesine nazo zonke lezo zinye izithembiso zika-Abrahama isibonakaliso sokugcina u-Abrahama semukela wayelindela indodakazayo nesibonakaliso sokugcina semukela sasinguNkulunkulu embulo esidalweni singumuntu.
NoJesu
wathi njengoba kwenzeka emihlani kaLoti eSodoma kuya kuba njalo kufikeni kwendodana yomuntu. Manje nizongithethelela mina ukuba ngenze ncane inkulumo mbiko ejulile lapha. Ngifuna ukubuza nina bosiyazi bazenkolo enye into. Silale muva ebhalweni emlandweni weBhayibheli njengoba kade ningitshela kuleli viki beningamadoda afunda umbhalo kanti futhi nokuthi ukuthi unyaka wokupostela usuphelile nokuthi ukuthi beniwazi wonke umlando webandla. Ngifuna lokhu nikunehlisise uNkulunkulu angithethelele ngokuhlakaza lenkantolo uma kungafanele ukukwenza. Izwe lisihlela ngqo isikhathi sakho, izwe lalingakaze libe sesikhathini njengalesu njengasesimweni saseSodoma. Ngeviyo ledlule eFlorida, isifundazwe saseFlorida, amapesenti angamashumi ayisithupha nelothisha bezikolo akhishwa ezikoleni ngenxa yobungqikili. Manje kumapesenti evile amashumi namane ngale California ngaphezulu ngonyaka odlule ubungqikili. Izikole amakoleji yonke inigcwele bona futhi lihlezi nje khona impela lapho elalikhona ngezinsuku zaseSodoma. Nkulunkulu yabaphezeleka uma engasijezisi lesi sizwe nalelizwe ngezono zalo yobaphezeleka ngokuziphatha ukubavusa iSodoma neGomora futhi axolise kubo ngokubashisa. Bukani ore ziphila kulo, cabangani manje umzuzu unkantolo ngaphambi kokuba nenze isinqumo senu. Manje uJesu akazange athi ngezinsuku lapho indodana kaNkulunkulu iyokwembulwa khona yembulo onyakelwe ebandla kodwa ibandla liyikhiphele ngaphandle. Manje iyokwembulwa njengendodana yomuntu lapho indodana yomuntu yembulwa uNkulunkulu wabonakaliswa phakathi kwezidalwa ezingabantu njengoba kakunjalo ngaleyo nkathi indodana yomuntu yobuprofethi. UMalakhi ezine uyethenjiswa umboni ukuba avele ngephimbo, hhayi uMalakhi esithathu manje thuma isithunywa sami uMalakhi esine. Manje ningabadidi sizathi uma nenza nizokugetha. UMalakhi esine wengesuye uMalakhi esithathu ngiyathuma isithunywa sami phambi kobuso bami. Kodwa uMalakhi esine uma kufika lesi sithunywa izwe lizoshiswa lesikhathi seminyaka inkulungwane singene omubi uyashiswa yimilotha nabalungileyo baphume bahambe phezu kwemilotha yabo. Lokho kuzange kwenzeke ngezinsuku zikaJohane niyabo uMalakhi esine. Futhi iphekisisane, kuzoba khona isibonakaliso, nalezo sibonakaliso sifanele sibe isibonakaliso sangokomphalo. UJesu wathi, ngivela kuNkulunkulu ngiye kuNkulunkulu. Wayensika yomlilo eyayise sihlahlele sivuthayo. Bama lapho, ngolunye usuku basebethi, ungumuntu ongakeve eminyakeni engamashumi amahlanu udala. Angahle ukuba wayebukeke emdadlana kunalokho ngempela ayeyikho. Inkonzo yakhe yayinzima, neBhayibheli lithi, akukho buhle ukuba sibufise. Mhlawumbe umfo omncanyana, wathi uthi awukeve onyakeni ongamashumi amahlanu, awu awuthi ukweve eminyakeni ngamashumi amahlanu budala, futhi uthi ubone u-Abrahama na, wathi u-Abrahama engakabibikho ngikhona. Wathi ngivela kuNkulunkulu, ngangiyileyo nsika yomlilo ehlane, ngivela kuNkulunkulu. Wenziwa nyama indodana kaNkulunkulu, uNkulunkulu wasibekela intombi, wadala ingcamuza nalo kuphila, lekazi elazala indodana yakhe, okungukuthi uNkulunkulu waza zela indlu yokuhlala kuleyo ndodana. uNkulunkulu waye kuKristu enza ukuba yize libuyisane naye. Futhi ngiye kuNkulunkulu emva kokufa kwakhe kumbelwa nokuvuka. Sawuli waye esendleleni yakhe ebheke ezansi eDamaseko futhi washawa walahlwa phansi kukukhanya leyo nsika yomlilo. Nicabanga ukuthi lelo Juda lalingabiza noma yini uhlobo oluthize oluthize lokukhohlisa ngokuthi Nkosi? Ngenkathi ebheka phezulu wayesebona leyo nsika yomlilo wazi ukuthi yilokho yena oyise ababekulandele bakulandela bephuma eGibhithe. Wathi Nkosi ngubani na? Wazethi nginguJesu, nguyena izolo namuhla naphakade. Yephimbo langakombhalo lakhuluma esihlahleni sikaMose, noMose wama wasiphathaphatha. Lalinjalo nalelo phimbo langakombhalo lakhuluma esihlahleni ngineminyaka esikhombisa ubudala, ngisalokhu ngimi futhi ngithi liqiniso. Ngoba uMose wayebone lelozwi yalifanele lifezeke, ngibone lelizwi lizofanele lifezeke, indodana yomuntu izofanele yembulwe khona impela lakushoyo. Abelani, lethembisa lokho. Hayi indodana kaNkuluNkulu, indodana yomuntu, niyabo? Indodana yomuntu, indodana kaDavid, indodana kaNkuluNkulu. Kodwa emva kwezinsuku zonyaka webandla, ngenkathi ekhishelwa ngaphandle khona-ke uyaze embula futhi njengendodana yomuntu. Isizathu, thina singabafileyo kuKristu, sithatha inzalo ka-Abrahama, futhi siyinzalo yakhe yobukhosi. Bangako kuvumayo lokho ukuthi ibandla liyinzalo yobukhosi yakhe na? Awu niyabo, akwenza u-Abrahama wenze into efanayo. Manje ngiyaxolisa ngalokhu. Manje nina bafo nithi niyawazi umlando kahle kakhulu. Ngitsheleni ukuthi kunini emlandweni webandla okuke kwaba khona umholi owaya kini phandle lapho. Nani ma-Methodist, Baptist, Presbyterian, Luthela noma ungahle ube yini. Yake yaba nini indoda ethunywa kini inokugcina kwegama layo ngo-HAM kuze kube manje GRAHAM. Naba nosengi umuthi ufini uNox uCalvin kodwa neze uHAM njengoAbrahama futhi uGRAHAM yizinhlamvu eziyisithupha kuphela. ABRAHAM yizinhlamvu eziyisikhombisa yizwi likaNkulunkulu eliphelelisiwe. Manje akhumulane lo muntu owayesezinsukwini zikaAbrahama. Manje uAbrahama wayekhona abakhe wayengokhethiweyo wayengeke eSodoma wabizwa waphuma eSodoma. Lezo zithunywa ezimvakashelayo asizange siye eSodoma, kodwa lezo ezehlele eSodoma bhekisizani ukuthi zenzani. Bhekisizani ukuthi lezi zenzani ebandleni elikhethiweyo. NoJesu waninekisa into efanayo. Yayiza kwenzeka izinsukwini zokugcina lapho indodana yomuntu izokwembula qobo lwayo enyameni yomuntu. Izwi laziyifihle inhliziyo njengoba lathi linamandla kakhulu kunenkembe sikanhlangothi zombili nelingelehlulela imicabango nezi zindla zenhliziyo njengoba kwenza bonke abanye abaprofethi njengoba kwenza uJesu qobo lwakhe wabizwa ngoBelizabhule futhi wenqatshwa lapha futhi ngezinsuku zokugcina. Ngazi noma ngabe lo muhumushi oyimpumputhe wake wacabanga yini ngalokho na? Ngazi noma ngabe uyonke aqonde ukuthi le mibhalo eprofethelwe lolu suku uzofanele ufezeke na? Bangaki niyakhona ukuthi kufanele kube ngalesi sikhathi na? Izwi likaNkulunkulu nakuba lilibala nokho zonke lezi zinto leminyaka ebandla yedlula futhi sekube ngamakhulu eminyaka selokhu zaba nakho kodwa kwethenjiswe ukuba lapha. Uzembule yena uqobo njengendodana kaNkulunkulu, indodana kaNkulunkulu ebhaphathizwe ngomoya ongcwele, ibandla lePentecostal namabandla kwehle njalo, kwehlise izibonakaliso, izimanga, izimangaliso njengoba yenza, babone uNkulunkulu emibonweni emikhulu nayo yonke into. Kodwa ngazi ibandla like lize libone indodana kaNkulunkulu ibonakaliso enyameni, elingembula imicabango osenhliziyweni, kuze kube yilonyaka. Nalowo kwakungunyaka obone iSodoma isha. Nendodana ethenjisiwe ibuya. Angazi noma lowo mumusha impumputhe yombhalo uke wacabanga yini ngalokho na. Ngifuna inkantolo ukuba ikukhumbule lokho. Kumbulana kusazikho ukuthi kanjani kunendaba ukuthi kulibala kakhulu kangakanani noma kuzofanela kwenzeka kuzakwenzeka. Labo fakazi bayafakaza ufakaze iqiniso qobo ukuthi kunjalo. UNkulunkulu wathi bayobeka izandla phezu kwabagulayo bayosinda. Kodwa yize ningaphandle lifuna nikholwe masinye nje usubeka izandla ufanele nemilenze kubazekile ifanele iqonde futhi ufanele ugxume uye phansi phezulu. Akazange kushe lokho, akazange kwethembise lokho. Wathi umkhuleko ukukholwa yakumsindisa kulayo futhi uNkulunkulu uyakubavuza. Akazange usho ukuthi nini? Abeka izandla phezu kwabagulayo bayosinda. Akazange asho ukuthi nini?
He said when you pray believe that you receive.
Wathi uma nikhuleka likhona ukuthi niyakwemukela futhi niyakuphika khona akashanga ukuthi nini? Manje uma ngempela siyiwo amakholwa ngokoqobo uma lemibhalo ikhonziswa kithi akukho lutho lungazitshela kwehlukile akukho lutho lungathi uyiphutha. Ukuthi bangaka babengavuka ukuthi bangaka abaphika inkolo bangaka bangakholwayo ukuthi bangaka babengachaza lokhu lokho noma kunye uNkulunkulu uyaligcina izwi lakhe noMarko 10:6 ophefumulelwe njengoJohane wesithathu 10:6 yonke into yizwi likaNkulunkulu lonke izwi lalo liphefumulelwe konke kwalo nguNkulunkulu uma nje ulifunda ngendlela elisho ngayo. Ngifuna ukubizela ibandla ohlelweni losuku ukuba lithole ngaphambi kokuba ubize noma yini ngodevele ungcono ukhumbule isethembiso salokhu sizoba ngalolu suku yebo. Kukhumbuleni lokho isizathu izwi elilodwa elimelene nomoya ongcwele alithethelelwa neze kulelizwe kanjalo nasezweni elizayo futhi nibone umoya ongcwele uqobo lwakhe ebonakaliswa yenze into efanayo. Ngibuka owesifazane omncane ehlezi lapha phambi kwami ngicabanga ukuthi uyipresbyterian angiphaphalazi wayesendlini yami kungekudala wayezophila kuze kube ngolwesithathu umdlavuza ehlezi ekamelweni kwenzekile njengambona ehlezi ngakumngani wami futhi wanikwa kuze kube ngolwesithathu ephila abezemithi bedolobha bayadideka manje nangehleziku lobu busuku ebukeke kahle futhi ephilile futhi esaphila uyabonga ngakho awunjalo dede wethu na phakamisa isandla sakho uma lokho kunjalo ngimbona ehlezi khona lapha niyabo eva futhi enikwa kuze kube ngolwesithathu cishe ezinyangela eziningana zedlule futhi manje odokotela bamangele ukucabanga okwenzekayo kwakungu-isha kaJacobs amazwi akhe aza lokho eyiqiniso. Ngenkathi lo mbhalo utsho lapha ukuthi lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo uma bebeka izandla zabo phezu kwabagulayo bawuzinda uma nizokholwa lezi zibonakaliso ziyolandela ikholwa bayokwenza njalo akazange asho ukuthi nini futhi uma uyikholwa ngempela akukho okungakwehlukanisa nalokho. Lelani ubufakazi buka-Abrahama, lelani zonke izifakazo zabo. Mangaka amakhulu ebengingawabiza enkundleni namhlanje futhi nginikhombisa ukuthi uNkulunkulu uyaligcina izi lakhe kungakhathaleki uma nizolikholwa futhi nime lapho futhi nazi enhliziyweni yenu ukuthi kuzofezeka. Ngenkathi leli nenekazi lincane ngibhekise kulo manje omunye ubengitshela emizuzwini embalwa edlule ngiyaxolisa ubengitshela emizuzwini embalwa edlule yeza ngomuqa wedina phandle lapho wathi mfowethu Branham awulikhumbuli leli nenekazi elincane lapha umkhuleko wakho wokukholwa kulo kungekudala na lona iminyaka eyedlula lalibulawa ngumdlavuza ngabe yilowo wesifazane ohlezi okhona na omunye umkhombise mina phakamisa isandla sakho uma uhlezi lapha ndawo wesifazane omncane eza ngomuqa omunye wesilisa umfowethu osenekhanda elimpunga ubemkhombisa mina wathi wayebulawa ngumdlavuza futhi nangu uyaphila manje. Ngabe lelo nenekazi lisendlini lapha manje na belisekameleni lokudlela esikhashane nesedlule wakhomba ngapha ya ya nangu unkosikazi Wotrope muva lapho owayehlala futhi efile emqeni eminyaka eyishumi nanhlanu edlule iminyaka eyishumi nesikhombisa edlule udokotela wakhe ne-x-ray lapho lomdlavuza wasemudle wamqeda kodwa kwakungu-isha kaJacobs. Abaqali mabafunge futhi basho bafuna ukusho ngingufakazi ukuthi uJesu Kristu nguyena ezalwane omuhle laphakade ayeyikho ngaleyo nkathi uyikho namhlanje akasuye ungangikhona ngiyakuba khona ukhona manje inkathi yamanje onguyena ezalwane omuhle laphakade futhi uJesu nezwi lakhe uyafana futhi uyize niyakukholwa na. Wathi nina lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo uma bebeke izandla zabo phezu kwabagulayo bayokusinda. Ngaphambi kokuba sisho lokhu enkantolo ningabasizi bejaji nilizwile ijaji bangaki ufakazi ebesingababiza na kule ndaba ukuthi bangaki abanye ufakazi umshushisi abengababiza la mazwi afakazi aphikisane naye uhumusha ngokungesikho umbhalo. Bangaki okholayo ukuthi amazwi ayiqiniso na? Bangaki oyikholwa na? Phakamisa isandla sakho. Kulungile, iBhayibheli lasho lokhu. Umkhuleko wokukholwa uyakumsindisa ogulayo. UNkulunkulu uyakubavusa uma bebeka izandla zabo phezu kwabagulayo bayakusinda. Manje bukani ngamunye wenu ngalona omncane umlayezo ophukile nidonse isiphetho esithize phansi engqondweni yakho usinqumile ngoba labo ngabasizi bejaji futhi indlela enenza ngayo kusukela emva kwalokhu lokho kuzofakazisa ukuthi siyini isinqumo sabasizi bejaji senu secala niyabo indlela eniphila ngayo kusukela emva kwalokhu izofakazisa ukuthi isinqumo sabasizi bejaji senu siyini nje manje uma uphuma bese uthi awu ngisakhula nje njengoba ngigula ngenkathi ngingena lapho kukhombisa nje ukuthi ihlobo luni lwesinqumo sabasizi bejaji enisenzile kule nkantolo kule ntambama ngicabanga ukuthi ube nokuthethwa kwecala ngokunobuqotho abenakho wakhuliswa ngezwi ufakazelwe njengezwi ukhonjwe njengezwi futhi uma ngiva kulobu busuku amazwi engiwashilo liqiniso izwe liyakwazi izwe lesayense liyakwazi lenzike umlilo ofanayo ingelozi yenkozi efanayo bangako sibonile zithombe sayo na silenge washington dc okuyibone kuphela ubukhona obungaphezu kwemvelo obake bathethula isithombe uma ngiva kulobu busuku ngingaphindi nginibone engikushilo kuyiqiniso futhi unkulunkulu ufakazile ngakho ukuthi kuyiqiniso futhi nanku umbhalo uthi nela kube manje kubizeni ngo-devil uma nifuna lokho kuzoba phakathi kwenu noNkulunkulu nebo Jesu Christ uyena ezolo namuhla laphakade futhi zikhomba yena uqobo njengoba ethembisa ningakhulu bese ngakusho kulezi zinsuku zokugcina njengendodana yomuntu ezenza yena uqobo aziwe phakathi kwabantu bakhe ngesimo sabantu bakhe ngiyabo hayi indodana kaNkulunkulu hayi indodana kaDavid kodwa indodana yomuntu ngendlela kaNkulunkulu yayingaphezu kwemvelo njengo-Abrahama ubone amaphimbo futhi wezwa izinto futhi wabona izinkanyiso kanjalo njalo kodwa ngaphambi nje kokuba kufike indodana ethenjisiwe uNkulunkulu wazembula yena uqobo njengendoda esenyameni yomuntu uthi wafunda imicabango wawusenhliziyweni kaSara ekameleni emva kwakhe nangako shoyo waziyo ukuthi lobo ngumbhalo na wayesethi njengoba kwenzeka emidleni yaseSodoma kuyoba njalo kufikeni ngendodana kaNkulunkulu iza laba indodana yomuntu iyokwambulwa indodana yomuntu yembulwa hayi indodana kaNkulunkulu enyakeni webandla ikhishiwe kulokho manje indodana yomuntu izembula yona uqobo izwi liba yinyama phakathi kwethu ungani vula amehla akho nkantolo ngaphambi kokuba wenze isinqumo sakho yenza isinqumo sakho bese usikholwa ngayo yonke inhliziyo yakho kulungisiswa ngokuloba lokhu embhalweni kulungisiswa kulokho akushoyo ngiyakufakazisa ngiyazi uqinisile uNkulunkulu uyakufakazisa abadingi muntu ukuba humushe athi lokhu yilokho nalokhu yilokho uthi uyokwenza futhi uyakwenza nalokhu kuyaxazulula ungumhumushi wakhe yena uyakukholwa lokho na bangaki ongamakholwa ke phakamisa isandla sakho uthi ngiyikholwa ngifuna lonke ikholwa lingaphakathi lapha kuba ume ngezinyawo zakho ongakholwayo yiba ulokhu uhlezi nje makholwa yimani ngezinyawo zenu kulenkantolo ngaphambi kokuba ikhethiswe ngifuna kubonga inkosi ukuthi le nkantolo isinqumile abasizi bejaji sebefike kulezi zinqumo sabasizi bejaji ukuthi uJesu Kristu ulungisiswa ngokufaka lezi zinto ezwini lakhe uma lihunyushwe ngobuqiniso ekukhanyeni kwezwi liyiqiniso ngibangaki inkantolo enikukholwayo lokho na akamisa isandla sakho ukuthi phambi kukaNkulunkulu ngiyakholwa ukuthi kuyiqiniso ngiyakholwa ukuthi kuyiqiniso manje bangaki njengoba wehlisa isandla sakho uthi ngikholwa kulokho kushilo ngikukholwa ukuthi kuyiqiniso liqotho kuyizwi likaNkulunkulu phakamisa isandla sakho kulungile manje ngifuna wena kwelule isandla ngalo kwetafula bese ubeka isandla sakho phezu kwelinye ikholo beka isandla sakho ngqo ngalo kwetafula sibeke phezu kwelinye ikholo
are we believers
singabakholwa na wathini na lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo kantolo sewunqumile na ukuthi amen isinqumo sami sabasizi bejaji sekufinyelela kuzo ngabe kunjalo amen ukuthi izwi likaNkulunkulu liqiniso amen uMarko 16 uyiqiniso amen manje ke lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo bayofanele basinde washo njalo akashongo na manje indlela okhuleka ngayo ebandleni khulekela umuntu obeka izandla zakho phezu kwakhe bakhulekela wena nalezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo kuzokwenzekani senzo sakho kusukela kuleli hora kuqhubeke sizofakazisa ukuthi siyini isinqumo sakho sangeqiniso sabasizi bejaji manje khothamisa ikhanda lakho nonke manje khulekela umuntu obeke izandla zakho phezu kwakhe Jesu Christ waseNazaretha ngikunagiza lokhu futhi laba besilisa labesifazana usezisholo ngobufakazi babo ukuthi bangamakholwa bamile futhi babeka izandla zabo phezu komunye nomunye Nkosi siyalikhola izwi lakho ukuthi ngalolu suku olukhulu lwemfundo, lolu suku olukhulu lokuqhubeka kwesayensi ephathelene nenkambi elungileyo nazo zonke izinqubo zemfundo nokho phakathi kwakho konke kwakho, izwi lakho lihlala liyiqiniso ngokufanayo nje. Futhi sibiza ofakazi kule nkantelo kule ntambama Nkosi ukuba bakunikeze ukuthethwa kwecala okunobuqotho, hhayi ukuthethwa kwecala okubhinqayo, hhayi ukubhinqa njengoba uHerodi ekunika khona noma njengomunye wabanye. Sikunika kuthethwa kwecala okunobuqotho lapha nokufakazisa nabantu bakho wenze isinqumo sabo ukuthi izwi likaNkulunkulu nge-1964 leli hora ziphila kulo manje ukuthi nje unguye impela uNkulunkulu njengoba wawulokhu unguye, futhi lonke izwi owalethembisa liqiniso, futhi banezandla zabo zibekwe phezu komunye nomunye njengamakholwa bayakhulekelana, futhi wena wathi lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo. Uma bebeka izandla zabo phezu kwabakholwayo bayosinda. Awuzange usho ukuthi nini? Wathi bayosinda. Manje bona be njengoba mina ngingumongameli nalaba bantu bengabasizi bejaji nomahluleli banikeze ubufakazi kulokhu Nkosi ngokuyisa izandla zabo komunye nomunye nokukhulekelana. Manje izenzo zabo emva kwalokhu zizofakazisa ngempela ukuthi isinqumo sabo sabasizi bejaji siyini, kwangathi kungabe khona nokukodwa kukhononda phakathi kwabo, kungabe kusaba khona kokuba ake agule ngalokhu kugula, kumbe noma ngaba yini abakhathazayo manje, kwangathi bangazi ukuthi uNkulunkulu wethembisa ukuthi wayezokwenza. Ngezinye izikhathi uyalibala njengoba enze ngezinsuku zikaNowa, wenza ngezinsuku zikaMose, wakwenza ngazo zonke izinsuku. Kodwa akazange atshela abantu bePentecoste, yenyukelani emzini waseJerusalema amahorene ngamashumi amabili nane ngizoninika umoya ongcwele, wathi lindani lapho nize nimbathiswe amandla vele phezulu. Akazange athi ngosuku olulodwa izinsuku ezimbili izinsuku eziyishumi, wathi hlalani nize nimbathiswe amandla. Kozi bahlale kwaze kwaphendula ubufakazi obubonakalayo ngabo ukuthi kwakungumoya ongcwele kaNkulunkulu. Manje kwangathi laba bantu ozandla zabo zibekwe phezu komunye nomunye omile lenkantolo kule ntambama ebukhoneni bukaNkulunkulu ebukhoneni bezwi lakhe njengoba ngilifundile, futhi sifakazile kulokhu ukuthi siyakholwa ukuthi uyaligcina izwi lakhe, futhi kwangathi ngamunye ngaphilisa egameni likaJesu Kristu. Amen. Manje nonke nina nikukholayo lokho kusukela kuleli hora ukuthi ikholwa elime ngezinyawo zabo njengekholwa nawe ikholwa ukuthi ufakazile phambi kwalenkantolo kule ntambama ukuthi uyakholwa ukuthi ulungile futhi uyaligcina izwi lakhe. Kunendaba ukuthi lilibala isikhathi eside kangakanani lifanele lenzeke, niyalikholwa na? Phakamisa isandla sakho, niyalimukela na? Nkulunkulu alibusise, ngilikholwa ngayo yonke inhliziyo yami. Manje asiphethemise amakhanda yethu imzuzwana nje. Ngabe ukhona umuntu phakathi lapha obengisile ikholwa, umuntu ongesiwe umKristu na? Ngifuna ukuninika ithuba lokuba ninyukele lapha kulokhu phambi kwale nkantolo beze nenze ukuvuma, bese nithi kade ngingumngabazi yonke impilo yami, kodwa kusukela kulobu busuku kuqhubeke ngemukela uJesu Kristu. Ngiyazi iBhayibheli lasho ukuthi ngezinsuku njengoba kwakunjalo ngezinsuku zika John wayesesiswini somkhomo izinsuku ezintathu nobusuku, bathi kuye sinike isibonakaliso, wathi sibi nesiphingayo isizukulwane sasaseSodoma zifune isibonakaliso futhi bazosithola isibonakaliso, ngokuba njengalokhu uJona wayesesiswini somkhomo izinsuku ezintathu nobusuku kanjalo indodana yomuntu ifanele ibe esenhlizweni yomhlaba. Labo bafundi esifunda ngabo wayengaqondi ingathi bengabakholwa labo ababembonile emva kokuba wayevusiwe kwabafileyo. Sibonile, siyazi ukuthi lelo iqiniso, ivukile kwabafileyo, siyakukholwa. Futhi siphila ezinsukwini njengoba kwakunjalo ezinsukwini zikaJona ngenkathi yamadolobha ayephendukezelwe ebubini, noJona uyaphuma esiswini somkhomo njengovela kwabafileyo. Futhi namhlanje sikholwa ukuthi uJesu Kristu uvukile kwabafileyo, futhi uzazisa yena uqobo kusukela phansi enyakeni webandla njengendodana kaNkulunkulu, futhi manje uyakugcwalisa, egcwalisa isithembiso sakhe ngezinsuku zokugcina ukuze embula yena uqobo enzalweni yobukhosi ka-Abrahama njengendodana yomuntu. Kulukula nbusise, na makanda yete kwa teme manje, ngokuthula nangeqini iphosi sacula ivese lilodwa, ngiyamthanda ngoba wangithanda kuqala. Futhi uma ungesuye umKristu futhi ufuna ukuba nguye, nokuthatha isinqumo sakho sokuma kulobu busuku, nabayingcosana badeleliwe benkosi, ngalolu suku olubi, njengoba kwenzeka emihleni kaNowa, njengoba kwenzeka emihleni yaseSodoma, wozani ngaphambili sisacula amakhanda ethu. Ekhotheme nawo wonke umuntu ekhuleka ngiyamthanda ngiyamthanda ngoba wangithanda kuqala Calvary. Manje asigcina amakhanda yethu ethobile manje njengoba sihamisha. Ucabangeni, ucabangeni, ungazithuntutha wena uqobo kancanyana nje na. Yena impela uNkulunkulu owenze sithembiso ulapha ekwenza kwaziwe emhlabeni ngo namhlanje ekufakazisa. Nanku imibhalo yakhe akukho umuntu ozowumusha usuvele unyushiwe futhi wangithengela insindiso ningeyamukela na manje uma usuvele kumKristu futhi uthanda ukuphila ngokusondela kakhulu kuNkulunkulu asiphakamise izandla zenu sisacula futhi namakhanda ethu ekhotheme ufuna ukuhamba usondele kakhulu noNkulunkulu ukholweni lokhu ukuthi kuyiqiniso ukuthi siphila ezinsukwini zokugcina Kulukulu bayinawe mngani ungehluleki mkholo ngiyamthanda usho ngempela ngayo yonke inhliziyo yakho manje zinikele uyizwi izwi lalolu suku ngethanda kaNkulunkulu